tiye nturamitse mitu yathu. Wokondedwa Ambuye Yesu, ife tasonkhananso mu dzina lanu ndi chiyembekezero chachikulu chakutsanulira kwa mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu kuti tibweretse ife mu kuzindikira udindo wathu ndi malo ndi ntchito zathu ngati anthu oyitanidwa, opatulidwa kwa dziko lapansi, operekedwa kwa Mulungu. Perekana Ambuye usiku uno kuti madalitso a Mulungu atilondolere ife ndi kutitsogolera ife mu zinthu zimene ife tikuchita kamena kunena, kuti izo zikakhoze kubweretsa ulemu ndi ulemerero kwa dzina lanu. Amen. Ndine wokondwa kuti ndabweleranso mu tchalichi usiku uno ndi kudzakhala ndi anthu okondedwa inu. Ndipo ine ndikudziwa kwa funda, koma ine ndamuyimbira kumene mkazi wanga. Ine ndikuganiza ndi 90 chakuti kumeneko, 95 kapena 96 kapena china chake, ndipo ndikofundirapo pang'ono kuposa mmene kuliri kuno. Kotero ine ndayamba kuzolowera nyengo yofunda tsopano. Kotero koma ndine wokondwa kukhala kuno kukachisi pa nthawi ino yopambana ya nyengo ya Easter. Ndipo ine sindinganene kuti ndipepese chifukwa cha uthenga wautali kwambiri uja mmawu, koma ine iwo unali, ine sindimafuna kufuna kulemetsa chipiriro chanu ndi kudzabwereranso pa izo usiku uno. Koma ine ndimafuna kuti ndifikitse uthenga umenewo kwa inu, kuti inu ndi gawo la chiukitsiro chimenechi. Mukuona? Ndipo musadandaule za iwo ayi aponso, maona? Inu muzingokondwerera pa iwo.
Palibe kanthu kulikonse omwe kangakulekanitseni inu kwa iwo. Palibepo otetezeka kwa muyaya mu ufumu wa Mulungu. Pamene Mulungu ayika chisindikiso chake pa inu, inu mumakhala kuti mukafika kumathero kwa kopita kwanu.
Pamene boma liyika chisindikizo pa katundu, apanse wanjanja akayika chisindikizo pa chitseko, galimoto imeneyo singagwiridwenso mpaka iyo ikafike komwe ikupita. Pamene Mulungu ayika chisindikizo chake pa munthu, ndipo chisindikizocho ndi Mzimu Woyera. Pamene iye amusindikiza munthu monga choncho, iye wapita ku malo ake amuyaya. Sizingatheke konse kuti iye azabwererenso pamenepo, chifukwa kumbukirani, Aefeso 4:30 amati, musakwitse Mzimu Woyera wa Mulungu, umene inu munasindikizidwa nawo kwa nthawi zonse. Mwaona? Inu mumasindikizidwa kwa nthawi zonse. Inu mwasindikizidwa mwamuyaya, mwalowa mu ufumu wa Mulungu mwa Mzimu Woyera. Tsopano taganizani za zimenezo. Ndiye inu njerekeza adzakumenyani inu, ndipo iye adzanena chilichonse kwa inu ndi kukutsutsani inu ndi kuyesera kuti akupangeni inu kuti inu simuli. Koma inu musati muzimumvera iye. Tsopano inu mukudziwa mwadusa kuchokera ku imfa mwapita ku moyo. Inu mukudziwa zinthu zimene nthawi ina munkazikonda, inu simukuzikondanso pano. Inu mukudziwa kuti inu mwakhulupirira mawu aliwonse a Mulungu. Inu mwamuona Mulungu akugwira ntchito pakati pathu pomwe popanda maumbo nosalephera kuti iye ndi wamkulu, ine ndine. Inu mwazindikira kuti chilichonse chimene chinanenedwapo mu dzina lake, palibe chinthu chimodzi chimene chinanenedwerapo mu dzina lake mmene sichinachitike ndende basi mmene chinachitikira. Ngakhale kwa sayansi, nyuzipepala, chithunzi, makamera, olemba, china chilichonse chiyenera kuzindikira icho, mwaona? Mosalabadira kuti kayiwo akufuna kamena ayi, Mulungu akuwapangitsa iwo kuchita izo muli monse, mwaona? Kuti azidziwitse izo. Tsopano pokhala gulu laling'ono, kumbukirani, si gulu lalikulu kumene iye amabwerako. Musaope nkhosa zapang'ono, ndi chifuniro chabwino cha Atate anu. Mukuona? Ine ndikufuna kuti ndikusiyireni inu mawu zodzidzimusa, basi ife tisanakhale ndikudzoza kwa mtumiki. Ndipo izi ndi zodzidzimusa kwambiri, koma basi kuti inu mungodziwa. Tsopano ine sindikunena kuti izi ndi ndende ndi nambalayo, koma ine ndikufuna kuti ndikusiyireni inu izi. Ine sindikudziwa ngati anthu aliwonse muno anayamba aonapo kapangidwe ka hybrid ka ng'ombe, imene ine sindimakhulupirira mwa izo, koma ine ndazionapo izo zikuchitidwa. Ndipo ine ndawaonapo iwo akutenga umuna wa yamphongo wongokwanira basi wokhoza kutengedwa pa chitsulo chaching'ono, chonga kotokosera mmano kakang'ono ndi kukawika iwo pa chiduso cha nsangalabwi ndi kutembenuza magalasi awo okulitsira iwo. Ine sindikudziwa nthawi zingati mpaka umuna umenewo omwe iwe sungathe kuona kanthu ndi diso la chibadwa, galasi wamba lililonse. Koma pamene iwo ugulitsidwa ka 100 kapena 150, iwo ukhoza kuona mu dontho limodzi laling'ono ilo la umuna, mwina mwake 50 mpaka ti umuna ataling'ono 100 tikunjanjanjanja pamenepo. Ndiponso mwa wamkazi mumabwera mazira ambiri mu umuna. Tsopano pamene izo zibweretsedwa pamodzi, tsopano zoyambirira ziwiri zomwe ziti zikomane ndi kulumikizana, pamakhala imodzi yokha mwa miliyoni imeneyo yomwe iti idzakhale ndi moyo. Kodi munayamba mwalingalirapo za zimenezo? Izo ndi nyongozi zomwezo ndi dzira lomwelo, ziwiri zonse zofanana basi, koma imakhalapo imodzi yokha imene iti idzakhale moyo. Ndipo zimenezo sizilengera kuti ndi iti imene yagunda kumeneko moyambirira, chifukwa nthawi zina dzira kumbuyo kwenikweniko kumbuyo, ndipo nyongolosiyo ikhoza kukhala pakati pa umuna, ndipo izo zimakwawirana pamwamba pa inzake. Zimatengera luntha kuti zidziwike kuti akhala nyamata kapena mtsikana, wamuti ofiira, wamuti wakuda kapena chiyaninso. Ndi chisankho cha Mulungu, icho sichingakhale chinanso. Chisankho ngakhale mu kubadwa kwa chilengedwe ndi chisankho, kayakhala nyamata kapena mtsikana kapena chilichonse chimene chiti chikhale. Ndipo pamene nyongolosi yaing'ono iyo ikwawira mu dzira laling'ono ili, ndipo michira yaing'onoyo ikathothokapo, izo zimayambisa msana wa mwana kapena chilichonse chomwe chiti chidzakhale, chinyama, khanda, kapena chilichonse chimene chili. Ndipo zonse za nyongolosi miliyoni izo, mazira miliyoni, nyongolosi miliyoni, ndipo imodzi yokha imakhala moyo, chimodzimodzi basi, koma Mulungu amasankha mwachisankho zomwe ziti zidzakhale moyo, ndipo zina zonsezo zimafa, imodzi kuchoka pa miliyoni. Pamene Israeli anachoka ku Igupto, iwo onse ankakhulupirira mwa uthenga wa mneneri mmodzi. Iwo anaona zizindikiro za Mulungu mwa Mose. Aliyense wa iwo anaziona izo. Ndipo iwo mmodzi aliyense anatuluka kuchokera ku Igupto, ndipo anayenda kudusa nyanja yofiira, ndipo anabatizidwira kwa Mose. Aliyense anaona mphamvu ya Mulungu itamukhudza iye pamene iye ankayimba mu mzimu, ndipo pamene Miriam ankawomba nkhocho akuthamangathamanga pa gombero. Mmodzi aliyense wa iwo usiku uliyonse amadya mana atsopano akumwamba ochokera mmerengalenga. Aliyense wa iwo amamwa kuchokera mu thanthwe la uzimu ilo limene linakanthidwa. Ndipo apo panali anthu 2 million amene anachoka ku Igupto, yangati amene anakafika ku dziko lolonjezedwa. Awiri, mmodzi kuchoka pa miliyoni. Kodi onsewa ali kuti? Yesu anati, iwo anafa. Makolo ano anadya mana mu chipululu kwa danga la zaka sati, ndipo ine ndinena ndi inu kuti onsewa anafa. Tsopano alipo pafupifupi a Khristu 500 million mdziko usiku uno, kuwerengera akatolika, aprotestant ndi onse. Ngati Yesu ati abwere mu mkwatulo umenewo, molingana ndi zimene ine ndangonena kumene, pangakhale 500 akusowa mdziko usiku uno mu mkwatulo. Ndipo mwina mwake akumasowa amenewo tsiku lililonse, kuwerengera mayiko onse amene samawerengedwa. Kotero izo zikhoza kuchitika nthawi iliyonse. Mwaona?
Oh,
a Khristu, tiye ntimangire chida cha Mulungu. Tiye ntichite zonse zimene ife tikudziwa kuchita kwake, kuti tikamutumikire iye, kumukonda iye, tikumadikirira nthawi yopambana ija. Tsopano sipadzakhala mamiliyoni akuluakulu ndi unyinji ati adzatuluke kuchokera mu kambado ndi kumadzalowa, apo sangakhalepo. Tsopano kumbukirani, tsiku lililonse limatsirizitsa kambado, tsiku lililonse, monga izo zinali mu masiku a Noa, tomwecho izo zidzakhalanso chimodzimodzi pakudza kwa mwana wa munthu, mmene miyoyo isanu ndi itatu inapulumutsidwa ndi madzi. Koma tsiku lililonse limatsirizitsa nyengo ya zaka 40 kwa wina wake, kwa ena, mukuona? Ndipo tsiku lililonse ochuluka kwambiri akumasindikizidwira mu ufumu. Tsiku limodzi, tsiku lotsiriza lidzafika. Tiyeni ife tikhale wotsimikiza tsopano pamene ife tili oganiza bwino. Ndipo mu mpingo ndi pakati pa anthu kumene mzimu woyera wadzizindikiritsa wokha ndi ife, tiyeni titsimikize kuti chilichonse chili bwino, ndipo tikukhala bwino pamaso pake. Inu musayime, musapume usana ndi usiku, kufikira mphamvu yofulumizitsa iyo itakuchotsani inu ku zinthu za mdziko kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Ndipo inu amene mwabweretsedwa ndi mu ufumu wa Mulungu, ndipo mwafulumizitsidwa ndi mzimu wa Mulungu, yokondwa bwanji ndi misozi yachimwemwe ife tiyenera kukhala pa maondo athu usana ndi usiku, tikumuthokoza Mulungu pa zimene Iye wachita. Usiku uno ife tikhala ndi kusintha pang'ono mu msonkhano. Ife tili ndi mʼbale wabwino pano, mʼbale Caps. Iye anabwera kwa ife kuchokera ku mpingo wa Nazarene, ndipo ine ndikuganiza izo ndizolondola, mʼbale Caps. Iye akufuna usiku ulo kuti adzozedwe ndi ife pakumuyika manja. Ife tilibe mapepala woti tipeleke kwa aliyense, mabe ife timazindikiridwa ngati ife tikanakhoza kukhala ndi mapepala, koma ife timakhulupirira kuti mtumiki woona odzozedwa mapepala ake ali kumwamba. Mukuona, ndipo iye ali ndi maufulu kuti azilalikira Baibulo, wola ngati Mulungu akuuzindikiritsa moyo wake ndi Baibulo. Ife tikukhulupirira kuti ndizo zomuyenereza zake. Ndipo tsopano mʼbale Caps anadzozedwapo movomerezeka mu mpingo wa Nazarene, koma usiku uno akufuna maeredala ndi ena otero kuti ayike manja pa iye kuti adzozedwe kuti azinyamula uthenga uwu. Ndi chinthu chapamwamba bwanji. Ine ndamva malipoti kuyambira pamene ine ndakhala ndili ku Tucson, ndipo malipoti opambana oterowo a mʼbale Caps kuno, kuthandizira kwake kwa mʼbale Neville wachisomo, amene wagwirizira nyali yakuwala mopambana basi mmene amuna awiri awa angagwirire. Ife tinayika manja pa mʼbale Neville, koma osati pa mʼbale Caps. Ndipo ine ndikufuna iwo amene ali atumiki mʼbale Jackson ndi iwo, ngati iwo ali pano ndi mʼbale Ruddell ndi maeredala mpingo pano, ngati iwo angabwere kuno kwa maminiti pang'ono tsopano, ndikudzayika manja pa mʼbale Caps. Ndi tsopano ife tikupeza mu Baibulo kuti umo ndi mmene iwo ankachitira izo. Iwo ankayika manja pa iwo ndipo nkumawatuma iwo. Ndipo umo ndi mmene anamchitira Timoteyo, anati, mwamphatso iyi imene inali mwa iwe kuchokera kwa gogo akazi a Lois, iwo anali atayizindikira iyo kuti munali mphatso mwa mwamunayo, inadza kwa iye ndi akuluakulu poyika kwa manja. Tsopano abale a tsiku la masika, abale a mvula ya masika, anamva izo mosakanizika aponso. Iwo ankaganiza kuti iwo amamupatsa iye mphatso pochita zimenezo. Ayi, mphatso inali kale mwa iye, ndipo iwo amangoyika manja awo pa iye ngati kumuvomereza kuti iwo akukhulupirira kuti Mulungu anayika kale mphatso mwa iye, ndipo iwo amayivomereza iyo pakuyika kwa manja. Ndipo amuna awa pano mu mpingo uno, mmene ine ndikukhulupirira kuti adzazidwa mʼmoyo wawo ndi mphamvu yake yofulumizitsa, ngati abale inu mungabwere pamwamba pano pakali pano, mʼbale Ruddell ndi ena onse a inu amene muli mu tchali chimuno ndi maeredala ndi mipingo yozungulira yomwe timachita nayo kuti adzayike manja pa mʼbale Caps, kuti iye akathe kudzozedwa ndi kuvomereza kwathu pamaso pa gulu ili ndi kutumizidwa kuti akalalikire uthenga wa Ambuye Yesu kulikonse kumene Mulungu anga muyitane iye. Iye akhala, iye ali kale mmodzi wa ife mwakubadwa. Iye ndi mmodzi wa ife chifukwa iye anakhulupirira uthenga. Iye ndi mmodzi wa ife chifukwa chakuti iye amayima ndi choonadi cha mawu. Ndipo ife tikufuna mʼbale Caps adzozedwe movomerezeka pamaso panu mwakuyika kwa manja kuti iye ndi mmodzi wa ife. Chabwino mʼbale Ruddell, mʼbale Caps, mʼbale Neville, mʼbale Junior Jackson, aliyense atumike nawo pano, ine sindikudziwa basi kuti alipo angati, ine sinditi, ine ndikuganiza iwo ali ndi misonkhano yawo yawo siku uno, kotero bwerani konkuno mʼbale Caps. Tsopano mʼbale Hunter ali kuti ndiwo ochokera ku New York, ine mʼbale Anthony, ine ndikuganiza iwo abwerera kwawo. Aliyense wa ena inu amene muli pano, amene muli ndi ife bwanji, ife tingakhale okondwa kuti inu mubwere kuno ndikudzayima ndi ife tsopano ngati izindikiritso chakuti ife tikumukhulupirira mʼbale Caps. Ndi angati a inu pano amene mukumudziwa mʼbale Caps? Kwezani dzanja lanu, chabwino, tsitsani dzanja lanu. Ndi angati akukhulupirira kuti iye ndi wantchito wa Mulungu? Kwezani manja anu. Ife tikumukonda iye ngati mʼbale wathu. Tsopano iyi si njira kwenikweni yolondola yachimene tingachitche kudzoza, koma ine ndikufuna omvetsera awa, ine sindingathe kuyimba nyimbo iyi, koma ine ndikufuna inu mundithandize ine kuyesera iyo.
kuti tsiku lina mneneri anapita paguwa mukachisi ndipo pamene iye anali kumeneko mukachisi iye anakhala ali munthu wabwino koma iye anakhala akungotsamira pa mikono ya Uziya mfumu ndipo iye anali munthu wabwino komabe tsiku lina kukachisi iye anaona china chake mene iye analowa mu masomphenya mene iye anali asanachionepo kale iye anaona angelo okhala ndi mapiko akuwuluka m'mbuyo ndi mtsogolo kuluza mchipindamo akufuwula hoyera 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 ambuye mulungu wamphamvu zonse kazibwerani mbale eya mukuona hoyera 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 ambuye mulungu wamphamvu zonse pen ndipo pamene iye anatero nsanamira za mkachisi zinasuntha ndipo iye anati tsoka kwa ine pakuti ndine munthu wa milomo yodetsedwa pamaso pa mulungu iye anazindikira kuti ngakhale anali mneneri iye anakhala akulakwitsa iye anati ndine munthu wa milomo yodetsedwa ndipo ine ndimakhala pakati pa anthu a milomo yodetsedwa ndipo mmodzi wa angelowo anawuluka ndipo anakatenga khala la moto ndipo anakakhudza milomo yake ndipo anati nenera mwana wa munthu kodi inu mungatipatse ife poyambira pa iyo mulongo ngati inu mungathe ndiangati akuidziwa nyimbo iyi tiyeni ndime imodzi chabwino pomwe khala la moto linamukhudza neneri kumupanga iye kukhala wangwiro liwu la mulungu linati atipitira ndani iye anayankha ndine nditumeni yankhulani ambuye wanga yankhulani ndipo ndifulumira kukuyankhani inu yankhulani ambuye anga yankhulani ambuye anga yankhulani ndipo ndiyankha Ambuye nditumeni Ochuluka mchimo ndi manyazi akufa Imva nikulira kwa chisoni ndikowawa Fulumira mbale fulumira kukapulumutsa Yankha nsanga mbuye Ndiri pano yankhulani ambuye yankhulani ambuye yankhulani ndifulumira kukuyankhani yankhulani ambuye yankhulani ambuye yankhulani ndiyankha Ambuye nditumeni Maere dala abwere tsopano ndipo adzayike manja pa mbale caps Tien tonse tiweramitse mitu yathu Okondedwa mulungu Sanamira za mkachisi zasunthanso kachiwiri Ndipo pamene tikuona mzimu wa moyo wofulumizitsa kugwira ntchito mwa mbale wathu ine ndikupemphera mulungu pamene iye akumverera ichi kuchokera kumwamba chimene chikunena kuti iye ayenera apite ife tikuyika manja pa iye ngati maere dala anu ambuye ndipo tikumpatsa iye dzanja la manja la chiyanjano ndikuyika manja athu pa iye ndikupereka madalitso a mulungu pa iye kuti inu mukadzoze milomo yake kuganiza kwake umunthu wake wonse ndipo mulole iye akatengere uthenga uwu wa uthenga wosandulika thupi kupita nawo kwa ng'alu uliwonse ndi ngodya mmene inu mudzamuyitanireko perekani za ambuye ife tikukupatsani inu mʼbale wathu ngati wantchito wa inu mu dzina la yesu khristu amen mukalalikire mawu mʼbale wanga wachichepere kaya ndi munyengo yake kaya si munyengo yake mukatsimikizire mukadzudzule ndi chipiriro chonse ndi chiphunzitso mulungu akudalitseni inu mʼbale kodi inu ine ndimadziwa kuti simunatero mʼbale ben pano iye wabwera kwa ife ine ndikuganiza iye wakhala akulalikira kwa kanthawi mabe iye movomerezeka ine ndimaganiza kuti iye anatero chifukwa chake ine ndinamuyitanira iye kuno sanadzozedwe kapena manja kuyikidwa pa iye pano
Tsopano akazi awo ambale Ben ali muno pena pake ndipo iye ndi munthu wokondedwa yena ali mulaliki wamkazi ndipo pamene iye ndi mbale wathu anakwatirana ndipo iye anamubweretsa iye kukachisi pamene iye anaona ndi kumva mawu komabe mkazi wabwino wang'ono wakhalidwe labwino koma pamene iye anaona kuti ndi zolakwika kuti akazi azichita zimenezo iye anayika kumbali ndipo zinaoneka ngati zagwera pa amuna awo uku ndi kukhoza umeneyo ndi utumwi umo ndi mmene izo ziyenera kukhalira bale Ben amatenga matepi monga mmene ine ndamvera ndi mkazi wake iwo amakalowa mu malo akutali kutali ku mapiri ku mphalangu ndipo iwo amakasewera matepi awa ndi kuchitirapo ndemanga pa matepiwo nthawi zambiri iwo amathamangitsidwako amakanidwako amatulutsidwa panja ife timayembekezera zimenezo pakuti onse amene amakhala mwawu mulungu mwa Khristu Yesu adzamva mazunzo ndiangati muno akumudziwa mbale Ben ndiangati akukhulupirira kuti iye ndi wantchito wa mulungu woyenera mdalitso uwu umene titi timufunse mulungu chifukwa cha iye mwaona iye si mlendo iye wakhala ali ndi ife kwa zaka ndi zaka ine ndikumudziwa iye ngati munthu wozichepetsa iye ali ngati ine iye amalakwitsa zambiri ife tonse timachita zimenezo mmene ine ndimachikonda ndi mbale Ben iye amalolera kukwawa pa maondo ake kuti akakonze izo ndipo pamene iye anamva tsiku lina pa chikwati ndi chilekano iye ndi mkazi wake anali wokonzeka kuti asiyane chifukwa chakuti iye amamukonda mkaziyo ndipo iye amamukonda mwamunayo mwa iwo amafuna kugwirizana ndi mawu a mulungu chilichonse chimene mawu ananena ndicho chimene iwo amafuna ine ndikupemphera kuti mulungu amudalitse Ben ndi mkazi wake ku ntchito yake tiyentike manja athu pa mʼbale wathu wokondedwa mulungu ife tikuika manja athu pa mʼbale Ben mwakusonyezera kuti ife tikumukonda iye ndipo ife tikukhulupirira ambuye kuti iye ndiwololera kugwirirani inu ntchito kuti azitumizidwa kupita uko ndi matepi awa kuti azikawasewera iwo pakati pa anthu ena akumapiri malo akutali omwe mwina ambiri a ife sitingakafikepo mabe uthenga uyenera kuti ukafike ku dziko lonse ife tikupemphera kuti inu mumudalitse mʼbale wathu ndipo mupereke kwa iye mzimu wanu ndipo mulole iwo ubwere pa iye ndi kukamulondolera iye ndi kumutsogolera iye ndi mkazi wake ku malo amenewo komwe mwina mwake moyo umodzi umenewo uli kutali kumeneko ndipo zitseko sizingatsekeke mpaka nkhosa imodzi imeneyo itabweretsedwa mkati inu simumakhutitsidwa ndi 99 dzina lililonse limene lili pa buku liyenera libweretsedwemo athandizeni iwo ambuye pamene ife tikuyika manja pa iye ngati kumuyanjanitsa iye ndi ife ngati mʼbale wathu ndipo thandizo lathu ndi pemphero kwa iye zipite ndi iye ndipo ife tikupemphera kuti inu mumudalitse iye ambuye kulikonse kumene iye azipita mu dzina la Yesu amen akudalitseni inu mʼbale Ben dzanja la manja la chiyanjano ife tikukupatsani inu ngati abale otumikira mulungu akudalitseni mʼbale John Martin L ndiyangati akumudziwa L Martin ndiyangati amene akumukhulupirira iye kuti ndi wantchito wa Khristu iye amabwera kwa ife kuchokera ku ine ndikukhulupirira kwenikweni kuchokera ku gulu la chipentekoste ndipo tsopano ine ndikuganiza iye amachita ubusa ndipo amagwira ntchito ya yekha ine ndamudziwa L kuti ndi wantchito wenuweni wa Khristu ine sindidzayiwala konse chochitika chimodzi zakhalapo zambiri koma chochitika chimodzi ndi L ine ndikukumbukira usiku wina iwo anamuyimbira iye pamene ine ndinali ku Dallas, Texas kapena ine ndikukhulupirira ayi kunali Beaumont, Texas kulondola mlongo ndipo iwo mwana wake anali atagona akufa ndipo iwo ankaganiza kuti iye anali atafa kale iye sanali kupumanso ndipo L anabwera ku chipinda changa ngati bambo mapewa opindika anadzawerama pamaso panga pamene ine ndinali pakama anayambapo iye anayika mikono yake pa ine ndipo anati mʼbale ine ndikukhulupirira inu ndi mneneri wa mulungu ine ndakhala ndikukhulupirira izo nthawi zonse ndipo ngati inu mutangonena mawu ngakhale mwana wanga wafa komabe iye akhala moyo ndipo mwana wake anabwerera ku moyo ali moyo kodi inu mukukhulupirira kuti iye ndiwoyenera dzanja la manja la chiyanjano la okhulupirirawa tiye ndipemphere abale pamene ife tikuika manja pa iye. Atate wakumwamba wachisomo, ife tikuika manja apanso pa mʼbale wathu Martin. Ife tikumutumiza iye Ambuye mbali zakutali. Mene inu mwamudzoza kuti iye apiteko kulikonse kumwe kuli ambiri kapena pang'ono makwalala misewu yayikulu mipanda ngati zingakhale kulikonse kumene kuli Ambuye mulole madaliso anu akhale naye ife tikuika manja athu pa iye pamene ife tikumupatsa iye liwiro lanu ndi kumupatsa iye madaliso athu kuti mzimu umene uli pa ife Ambuye ukathe kupita naye ndi kukamulondolera iye ndi kukamutsogolera iye kupita kwa miyoyo yosochera uko mipanda ndi mmisewu yayikulu ife tikumutumiza iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu mʼbale Martin. Pitani tsopano ndipo Ambuye akhale nanu inu. Pa cholinga chomwecho Richard ndilo dzina lanu. Ndangati akumudziwa Richard Blair. Ndangati amene akumukhulupirira iye kuti ndi wantchito wa Mulungu. Iye amachokera ku la mpingo wa United Pentecostal. Ndipo mʼbale Blair, ine ndikukumbukira kuyitanidwa kwa kukulu kwa iye. Ine ndikukumbukira nthawi yomwe mʼbale Blair samata sankafuna kundikhulupirira ine chifukwa chakuti panali mzimu umene umagwira ntchito ndi iye kumamuwuza iye kuti ine ndinali wabodza. Ndipo pamene iye anali atakhala mu msonkhano, mzimu woyera unapotoloka ndipo unachitchula icho. Ndipo iye anali basi atakonzeka kuti asweke. Ndipo ndicho chimene chinamuyika iye pamalo oterowo. Ndipo ine ndikukumbukira mkazi wake wokondedwa akundiyimbira ine tsiku lina. Iye anati, "Mʼbale Branham, ine ndikukhulupirira Richard akufa." Ndipo iye anali ndikukhulupirira mpango. Anapita ndipo anakawika iwo pa iye monga ine ndinamufunsira iye. Ndipo ndinapemphera ndi uyo apa. Mwana wang'onoyo anachita ngozi kapena nyamata wake mu ngozi mwakuti iwo sanamupatse chiyembekezo chambiri iye ndi kusokonezeka kwa ubongo. Ndipo ndi pemphero ngakhale pa phone mwanayo anachiritsidwa. Kodi inu mukukhulupirira kuti mʼbale Blair ndi mboni yoona ya Khristu? Inu mupemphere kuti madalitso anu apite naye. Abale muike manja anu pa iye. Wokondedwa Mulungu, muzindikiritsa mʼbale wathu wachisomo ndi wochilimika wantchito wanu amene wabwera ngakhale kuchokera ku gulu lake lomwe kuti adzayende mukuwala. Atate, ife tikupemphera kuti inu mumudalitse mʼbale wathu Blair pamene ife tikumutumiza iye ndi madalitso athu ndi kuvomereza kwathu ndi manja athu pa iye kupita kulikonse kumene inu mungamuyitanire iye Ambuye ku ntchito iliyonse yomwe ingakhalepo. Mulole mzimu wanu upite ndi mʼbale Blair, mumulondolere iye ndi kumutsogolera iye kwa otayika ndi akufa a dziko lino kuti iye akathandizire kupeza nkhosa yotayika iyo kuti iye akathe kuibweretsa sanso iyo kukhola. Kulikonse kumene iyo ingakhaleko, chilichonse chimene inu mwamusungira iye Ambuye, ife tikungopempha kuti mzimu wanu mulondolere iye ndi kumutsogolera iye mu ulendo wake wonse wa moyo. Ife ndi abale ake pakumupatsa iye dzanja la manja la chiyanjano. Ife tikukupemphani inu kuti mupite naye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Dzanja la manja la chiyanjano, Mulungu akudalitseni inu mʼbale Blair. Ife tili nanu inu 100%. Tikukupemphererani inu ndipo tichita chilichonse chimene ife tingathe kuti tikakuthandizeni inu pa njirayi. Mulungu akudalitseni inu. Mukuti chiyani? Ndinu ndani? Merlin Anton. Kuti mu Chalich. Alipo amene akumudziwa mʼbale Merlin Anton? Iye ndi watsopano kwa ine. Oh, inde. Mundikhululukire ine mʼbale. Kuchokera ku Salvation Army. Izo nzona. Ine ndamukumbukira iye. Ndithu ndi ine ndamudziwa iye tsopano, ine basi, kope yake simaoneka yodziwika kwa ine pa nthawi imeneyo, pa nthawi ino. Ndangati akumudziwa iye kuti ndi munthu wa Mulungu, ndangati akukhulupirira kuti Mulungu akugwira naye ntchito iye, wezani dzanja lanu, kodi inu mungamupempherere iye? Tsopano mʼbale, ife tikudziwa kuti inu mukuchokera ku gulu la anthu opambana, Salvation Army. Iwo ndi anthu opambana, koma a Salvation Army amachita ntchito yayikulu mu msewu. Ife sitinganene kanthu kowatsutsa a Nazarene, mpingo wa Pentecoste, kapena a Salvation Army, kapena aliwonse ayiwo. Iwowo ndi abale athu. Koma inu mukuona, ife tikukhulupirira kuti ndife onyamula authenga opambana wa ola lino imene ife tikukhalamo. Inu mufuna kuti muzichita zimenezo ndi ife? Tiye tiweramitse mitu yathu pamene ife tikuika manja athu pambale watu. Okondedwa Atate akumwamba, inu ndi amene mumachita kuitanako, inu ndi amene mumafulumizitsa mawu kuti wakathe kukhulupirira. Ndipo ife tikuyika manja athu pa mʼbale wathu ofunika ngati kuvomereza kuti ife tikukhulupirira kuti inu muzikhala ndi iye ndipo muzimthandizira iye. Ife tikutumiza madaliso athu limodzi naye kuti ife amene timakhulupirira kuti tinadutsa kuchokera ku imfa tinapita ku moyo ndipo tsopano tagwirizira mphamvu yofulumizitsa mʼmitima mwathu mwachisomo cha Mulungu. Ife tikuyika manja pa mʼbale wathu ndipo tikumutumiza iye ndi madaliso athu kuti inu mungamulondolere iye ndi kumutsogolera iye ndi kumulondolera iye ku mwalo uliwonse wa dziko lapansi. Ambuye umene inu mwamusankhira iye kuti akapiteko, lole mzimu wanu upite naye ndi kukamupatsa iye thanzi, mphamvu ndi kuchita bwino mu utumiki wake, pakuti ife tikumutumiza iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni mʼbale, ndilo dzanja lamanja la chiyanjano inu mukudziwa. Abale kugwirana dzanja ndi iye, abale monga choncho, kotero ndiko inu muli chabwino. Ambuye akudalitseni inu nonse. Inu chilichonse chimene inu mukukhumba ndi chanu. Tsopano dzina lanu ndi ndani? Bale Karel. Uyu ndi mbale Karel wochokera ku Cincinnati. Alipo amene akumudziwa mbale Karel? Kwezani. Ukhale wochokera ku Cincinnati. Ine ndikukayikira izo kuti aliyense akumudziwa. Iye akunena kuti anali ndi gulu, ndipo gulu linkafuna kuti lizizoza atumiki achikazi. Iye sanathe kupirira nazo izo, ndipo iye anachita kuphwasuka kwa izo. Umu ndi chimodzimodzi mmene ine ndinaphwasukira kwa a Missionary Baptist. Dr. Roy E. Davis, ndiangati amene anamvapo za iye, ndithu ndinu munamvapo mwaona. Iye ankafuna kudzoza alalika achikazi ena, ndipo ine ndinati, ayi bwana, monga yereda, ine ndinati, sindingathe kuchita zimenezo. Ndikuziona, izo ndizotsutsana ndi mawu a Mulungu. Ine sindikukudziwani inu, mbale Karel, koma pa maziko a umboni wanu, ndichoonadi icho chimene inu mukuima nacho. Ife tilibe kanthu kotsutsa akazi amenewo, iwo ndi alongo, ife timawakonda iwo. Koma ife timakhulupirira kuti iwo ali nawo malo awo, ndipo kuti ayenera azikakhalako, mukuona. Ndipo ife timakhulupirira kuti iwo ndi okondedwa kwa mwamuna womuthandizira. Ndipo mwa njira iliyonse, ife tikuganiza kuti iwo ndi mphatso yopambana, kunja kwa chipulumutso, imene Mulungu anayamba wamupatsapo mwamuna. Koma iye alibe malo pa guwa, malingana ndi mawu a Mulungu. Pa maziko amenewo, ndi chikhulupiriro chanu mwa Mulungu, ife tikuyika manja pa inu ngati chiyanjano, kuti mubwere muzipita nafe. Tientike manja athu pa iye. Atate athu okondedwa akumwamba, mwambo wachichepere uyu, ine ndikhoza kungodziwa mmene iye akumverera. Iye wakankhidwa kunja chifukwa cha choonadi chenicheni, kuti munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse. Kotero ife tikuyika manja pa iye, kuyika madalitso athu pa iye. Lole mzimu wanu kamutsogolere iye, kukamulondolere iye, ndi kukamutsogolera iye kudusa mu ulendo onse wa moyo, kulikonse kumene inu mungamtumize iye Ambuye. Lole iye akadziwe kuti ife tikumupempherera iye, ndipo ife tidzakhala thandizo kwa iye, ndipo tidzamuthandizira iye bola ngati iye angamayime ndi choonadi. Perekaniza Ambuye, ife tikumutumiza iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni mbale Karel. Inu mungayika manja amenewo pa osiyanasiyana nonse a inu, mupereke dzanja la manja la chiyanjano chifukwa cha izo. Mbale Rado apa sanadzozedwepo movomerezeka kuno ku Tchalichi. Kuli ndangati akumudziwa mbale Rado, ife tonse tikumudziwa iye. Ndangati akudziwa kuti iye ndi munthu wa Mulungu. Okondedwa Atate akumwamba, zikhale monga mayereda anu akuyika manja pa mʼbale uyu amene wayenda kudusa m'madzi akuya amatope. Iye waonapo osonkhana ake akugwa, iye waonapo chilichonse chikuchitika, komabe akukhulupirira ngakhale. Ife tikuyika manja athu pa iye ndipo tikupereka madaliso athu kwa iye. Mumudzoze iye Ambuye mwa mphamvu ndi mawu, ndipo mumutumize iye ku mwalo uliwonse wa dziko. Mukakhale pa iye ndipo mukamuthandizire iye, ndipo mukamtume iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mbale Rado, inu nthawi zonse muzikhala ndi dzanja la manja la chiyanjano. Ine ndikumudziwa mbale Rado, amakhala ngati mnyamata wanga yemwe. Bambo ake ndi ine, amake, tinadziwana wina ndi mzake kwa nthawi yayitali. Ndipo ine ndikumudziwa mbale Radel kuti ndi wanchito wa Mulungu. Ine ndatumikirapo naye iye. Mulungu akudaliseni inu mbale Radel. Dzina lake ndi ndani? Ndinu ndani mbale? Mbale Martin. Inu mukumudziwa iye mbale Martin? Dzina lanu ndani? Mbale McCosmas. Ine ndikuganiza palibe wina pano amene amamudziwa iye, koma iye ndi inde bambo uyu apa akumudziwa iye, mbale Tyler. Ndipo iye wabwera kuti adzayikidwe manja kuti iye akakhale chonyamulira cha uthenga, mbale McComas. Inu mukuchokera kuti mbale McComas, Rockford, Illinois. Oh, kodi ndikulondola uko kuchokera Tucson. Oh, ine ndikukumbukira foni iyo tsopano. Ambuye alemekezeke. Mukuti chiyani? Mulongo wanu. Hotelo iye ali pano tsopano, anapemphereredwa usiku wina kuchokera Tucson pa foni. Iye anapuwala. Mausiku pang'ono unapitawo, ndipo ali pano tsopano, mbale Martin akudziwa zimenezo mzanga. Zosadabwisa akufuna kuti azitenga uthenga. Tiye ndike manja pa mbale wathu. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuika manja ndiyena awa pa wantchito wanu, ndikumupatsa iye dzanja la manja la chiyanjano, kupemphera kuti madalitso a Mulungu amene inu mwamudzoza kuti akakhale mdalitso wanu ukhale pa iye, ndikumulondolera iye, ndikumutsogolera iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Dzanja la manja la chiyanjano mbale wanga, ndipo izo zikhale ndi inu. Mulungu akhale nanu. Inde mbale, yabwino bwana, ine ndikukhulupirira uyu ndi mbale Darius. Ine sindiku, bambo uyu ndi mbale Darius. Kodi inu mukuchokera kuti mbale? Black Rock, Arkansas. Mbale, ndamudziwa iye. Wina wakenso ine ndikukhulupirira apanati mbale Brewer. Ine ndikukhulupirira, ine ndinakumana nawo iwo mmawa uno ndi mlongo Vale. Ine ndikuganiza mbale Vale ndiwo amene akumudziwa iye, ndipo akumudziwa iye kuti ndi munthu wa Mulungu, wantchito wa Mulungu. Zopambana. Chabwino, tsopano mbale wanga wokondedwa, kuti akakhale chonyamulira cha uthenga, ife tikufuna kuti inu mudziwe kuti ife tidzayima kumbuyo kwanu. Tidzachita chilichonse chimene ife tingathe. Ife tidzakhala tikukupemphererani inu kuti inunso mukathe kunyamula uthenga uwu kupita nawo zigawo zonse kumene Mulungu wakudzozerani inu kuti mupiteko. Tiye ndiike manjathu pa mbale wathu Darius. Wokondedwa Mulungu, ife tikuika manja athu pa mbale wathu, tikumupatsa iye dzanja la manja la chiyanjano, ndipo tikumutumiza iye mu dzina la Yesu Khristu kuti inu mumudzoze iye, ndi tikumupatsa iye dzanja la manja la chiyanjano, ndipo mzimu wanu upite naye, ndikukamulondolera iye, ndikukamutsogolera iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu mbale. Tsopano ine ndikukhulupirira mbale Antony. Ambira inu mukumudziwa mbale Antony. Iye wakhala nafe kuno kwa nthawi yayitali. Ine ndikumudziwa iye kuti ndi wantchito wa Khristu ine mwini. Ine ndikukhulupirira kuti ndi mnyamata wodzipereka. Iye sanayambe wayikidwapo manja movomerezeka. Iye samadziwa kuti izi zinali kubwera amzanga mukuona. Koma lero lino ndi labwino ngati lili lonsero. Kotero ife tiika manja pa mbale Antony ndi kungomupatsa iye dzanja la manja la chiyanjano. Mulungu ayenera kuchita kudzozako uku ndi kungofuna kuti timudziwitse iye, ndipo inu mukudziwa kuti ife tikumukhulupirira mbale uyu, ndipo tikumukonda iye, ndipo iye ndi mmodzi wa ife mu uthenga, ndipo ife tikufuna kuti iye akhale ndi madalitso a Mulungu, ndipo ndicho chimene ife tikupempha pa iye. Tiye ndipemphere pamene ife tikuika manja athu pa mbale. Wokondedwa Mulungu, wozichepesa wang'onoyu wantchito wanu wa Chiitalia, mbuye akubwera usiku uno kuti adzayikidwe manja pa iye ndi dzanja la manja la chiyanjano movomerezeka kufikiridwa kwa iye kuchokera kwa mpingo. Ambuye, mphamvu yanu yayikulu imtumize mnyamata wang'ono uyu kumbali ya dziko lapansi ndi kung'alu kumene inu mwamuyitanirako inu, ndipo mulole iye apiteko ndi kukawombola anthu amenewo kuchimo ndi matenda ndi kukakutumikirani inu Ambuye masiku onse a moyo wake. Inu mutamutsogolera iye ndi kumulondolera iye. Mulole madalitso athu akhale ndi iye pamene ife tikumtumiza iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Ha? Oh, Ine sindi madziwa, ife tilipakulumikiza kwa lamia, ma 50 per minute. Kuli panali, wina wakenso hapo, amene amafuna. Kirani kuno, ndipo muzachule maina anu. Ndinu ndane abale, pa chola nkulilajo, pa mwamba pomwe hapa. Mungu auza iyo. Kuli nda ameneo, abale anga. Amuna awa, kodi inu mkukulubila utenga uu, kodi ndi jona adi chocho kila kumawa wa mulungu. Kodi inu mkukulubila zimenezo nditi mawanuonsa, chabu inu. Kodi inu mkufuni tisa, kodi mkuganiza kuti tika ikamanja pa inu, ifetu kufuna kuti inu mudziwe. Kuti ifeti linanu, ndipo ifeti chitachiri chonsi chimene ifeti ngate, kuti tikutandi zireni inu. Kipo tsopano inendu kufuna inu abale, kuti inendike manja pa iyo na onso, kuti mkwele pa mwamba pano tsopano. Ndipo tiye ntonse tukulamitse mitu yathu pamene ife tikuyika manja pa iwo. Wokondedwa Mulungu, apa pali gulu la amuna. Ine ndikuyika manja anga pa aliyense wa iwo mu dzina la Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. Ndipo inu, pamene mwawaitana iwo kuti adzakhale atumiki, kuti iwo akalalikire iwo Ambuye masiku onse a moyo wawo. Ndipo akalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Ifetu kwapatsa iwo dzanja la manja la chiyanjano, ndipo tikupempherera madalitso anu kuti akhale nawo iwo. Mbuye pamene ifetu kwadalitsa iwo, tikutumiza madalitso athu. Lole iwo akapite ku ng'alu uliwonse kwa mdziko kumene inu mwawaitanira iwo kuti apiteko. Lole iwo akagwire ntchito ndi kukakutumikirani inu mu udindo kumene inu mwawaitanirako. Lole iwo akakhale ochilimika ndi antchito enieni a Mulungu. Perekaniza Ambuye, ndipo ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Khristu. Mulungu akudalitseni inu aliyense abale. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu mbale. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu mbale Humes. Mbuya akhale nanu mmodzi aliyense. Chodala ndi chimango chomwe chimamanga mitima yathu mu chikondi cha Chikhristu, yanjano cha mitima ya apa ubale ilichonga chija chakumwamba. Kodi Yesu odabwitsa, tangoganiza ne tsopano, ndi atumika ngati amene ali muno usiku uno kuti ayike manja pa iwo. Inesi ndimadziwa kuti ife tinali pakulumikiza kwa lamya uku, ngati anthu kunja uku anga ndikhululukire ine chifukwa cha izo. Inesi ndimadziwa izo, mukuona? Inesi ndimadziwa basi kuti iwo alumikiza uthenga waung'ono uwu usiku uno. Koma tili, tsopano ife tiwerenga mawu ndipo tipemphera, ndipo tipita molunjika mu uthenga uwu. Mene ine ndikumverera kuti nzimu wera ufuna kuti ine ndiubweretse kwa inu usiku uno. Ndipo tsopano pamene ife tikutembenuza mu kwa mutu, ine ndilengeza izo mu mphindi, tiye nditembenuzire ku Numeri mutu wa 22 ndime ya 31. Numeri 22:31 kwa mutu pamene inu mukutembenuza. Ngati inu mukufuna kuti muwerenge, muwerenge iwo kapena mulembepo. Ine ndikufuna kuti inu nonse mundikumbukire ine tsopano, mpaka ine ndidzakuoneninso inu. Ine ndikuyembekeza nthawi ina mchilimwe ichi, Mbuya akalola. Ndipo ngati chilichonse chiti chichitike, ine nkusapita kutsidya kwa nyanja, ine ndidzabwereranso. Koma tsopano, ife tikukhulupirira zimenezo, mene zonse izi zagwirira ntchito pozungulira kuti nzimu woyera utituma ife tsopano mwa njira yomwe iye wayisankha yekha kuti atitumize ife. Ndipo umo ndi mmene ife tikufunira kuchitira izo. Mbuye adalitse. Atate, ife tatsala pang'ono kuti tiwerenge mawu anu. Inu mutawadalitsa iwo ndi kuwadzoza iwo kwa kumvetsa kwathu. Ife tikupempha mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Buku la Numeri, mutu wa 22, ndi ndime ya 31. Ndipo Ambuye anatsegula maso a Balaamu, ndipo iye anamuona mngelo wa Ambuye atayima pa njira ndi lupanga lake losolola mdzanja lake. Ndipo iye anaweramitsa mutu wake, ndipo anagwetsa nkhope yake pansi. Tsopano pakuwerenga kwa izi kuti timange nkhani pozungulira pamenepo, ine ndikufuna kuti nditenge phunziro. Kodi Mulungu amasintha konse malingaliro ake pa mawu ake? Umenewo ndi mutu ndithu, ndipo icho ndi choonadi chachikulu mene ife tiyenera kuchimvetsa. Kodi Mulungu anganene chilichonse ndipo kenako nkuzati, ine ndikupepesa ndinanena izi? Mulungu angakhoze kubweza mawu ake iye atatha kuanena iwo? Tsopano mu neno ili apa chifukwa chimene ine ndinasankhira neno ili chinali chifukwa chakuti ndi amodzi amaneno a Baibulo omwe owerenga akuyesera kuti aone kapena akuyesera kunena kuti Mulungu amasintha malingaliro ake. Izi zikhoza kukhala ngati kuti iye anasinthapo malingaliro ake kuposa malo aliwonse mu Baibulo amene ine ndikuwadziwa. Kwa iye anamuza Balaamu chinthu chimodzi ndipo kenako anadzamuuzanso iye china. Ndipo tsopano anthu ambiri ayeserapo kuti amupange Balaamu kuti o wambwebwe kapena china chake. Koma Balaamu sanali wambwebwe, iye anali mneneri wa Ambuye. Tsopano ife tikhala ngati tifotokoza mfundo za uthenga poyamba. Israeli anali pa ulendo wake akuchokera ku akupita ku Palestina akubwera kuchokera ku Egupto. Ndipo Ambuye anali ndiwo ndipo iwo anali mdani aliyense amene amadzuka pamaso pa Israeli amachotsedwa pa njira. Pakuti Mulungu anati iye akanadzawatumizira iwo mavu patsogolo pawo ndipo akanadzamthamangitsa mdaniyo poola ngati iwo aziyenda mukumvera lamulo lake. Ntchitoyo sinali yayikulu kwambiri. Amaleki zimphona za tsikulo sizinkata nthawi za kanthu kwa Israeli. Ngakhale iwo anali ochepa mthunthu koma iwo amayenda mu pakuti atero Ambuye. Kotero zinalibe kanthu rotsutsa anali ndani. Mulungu nthawi zonse amaonetsetsa kuti mawu ake alonjezo sakumulephera Israeli. Ndipo Israeli wa chipangano chakale ndi choyimira chamkwatibwi wa chipangano chatsopano. Kubwera kuchokera mu mtsiko kuyenda pa msewu wa ku Kenani kapena Kenani amene ife tikupitako zaka chikwi. Tsopano ife tikuzindikira Mowabu apa ali choyimira champingo. Ndipo Mowabu iwo anali atangopha kumene mafumu ena ndipo anali atamgonjetsa mdani. Anapha chilichonse, anatenga dzikolo ndipo anasamukira ku mtunda ndi Mowabu. Tsopano Mowabu sanali mwanjira iliyonse fuko la chikunja. Mowabu linali fuko limene linkatumikira Mulungu yemweyo yemwe Israeli ankamutumikira. Ndipo dziko la Mowabu linayambitsidwa koyambirira ndi mwana wa mwamuna wa Loti mwana wake yemwe wamkazi. Ndipo iye pokhala woyambitsa wa fuko ili ndipo anali atasonkhanitsa otchuka ake ndi ena otero ndipo anapanga fuko lalikulu kuchokera mwa ilo. Ndipo iwo anali atachulukana ndipo amapitirirabe. Ndipo tsopano Israeli anali wa mbewu ya Abrahamu osati ya Loti. Israeli anachokera mwa Isaki Yakobo. Ndipo Israeli anatumphuka kuchokera mwa mafuko 12 amenewo ochokera kwa Yakobo amene mtsogolo anazatchedwa Israeli chifukwa iye analimbana ndi Ambuye. Ndipo Mowabu apa tsopano umu ndipo anthu inu mu Palamya ine ndikufuna poyamba ndinene kuti ine sindikufuna kuti ndikhale wotsutsa ndipo ine ndikuyembekeza kuti sindikutero. Koma uthenga umene waperekedwa kwa ine ine ndiyenera kukhala wokhulupirika kwa uthenga umenewo kapena ine ndikhala wachinyengo. Mukuona ine sindinganene zoposa zimene ine ndatumidwa kuti ndidzanene. Ndipo ine ndikuganiza kuti ndani wamkulu wa gulu la Chikhristu lero ndi mipingo ya chibungwe. Ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga onse kuti mapeto ake iyo idzapanga chilemba cha chirombo zomwe ine ndikhoza. Ndikuganiza ine ndikhoza kutsimikizira zimenezo ndi Baibulo mothandizidwa ndi Mulungu. Ine ndachita kale zimenezo kuti izo zidzapanga chilemba cha chirombo muchitaganya cha mipingo chifukwa Mulungu sanachitepo pa nthawi iliyonse wauzindikirapo mpingo wodzozedwa, mpingo wa chibungwe. Palibe. Iye sanayambe wachitapo zimenezo ndipo nthawi iliyonse pamene munthu apanga bungwe mzimu wa Mulungu umachokapo ndipo sumabwerera mkomwe. Mumufunse wa zambiri yakale aliyense kapena inu mukhoza kukhala wowerenga inu mwini. Palibepo. Pamene iwo achita bungwe, Mulungu amawika iwo pa alumali, ndipo pomwe iwo umapita, iwo umakhalapo kuyambira pamenepo. Iwo amachuluka mamembala, koma mzimu sumafulumizitsidwa, palibepo, zimathera pomwepo. Mowabu apa ndi choyimira cha zimenezo chifukwa iwo anali fuko la bungwe mudziko lawo lomwe ngati muchipembedzo chawo ndipo kumeneko anali ndi zipembedzo zawozawo ndipo chipembedzo chawo chinali chomwecho chimene Israeli anali nacho iwo anali amowabu ndipo ankakhulupirira mwa yehova mulungu mwa iwo anali gulu la bungwe la anthu ndipo tsopano pamene iwo akuimira mpingo wachilengedwe Israeli akuimira mpingo wa uzimu mu ulendo wake tsopano Israeli sanali fuko la bungwe pamene iwo amatsatira mulungu iwo anali oyima paokha iwo anali kubwera amwenda njira opanda maloti apiteko kulikonse kumene lawi la moto limapita iwo amapita nalo iwo sanali fuko la bungwe iwo anali ndi chinthu cha moyo pakati pawo chifukwa mdulidwe unawapatsa iwo chimenecho pansi pa lamulo la mulungu koma osati fuko la bungwe pa nthawi iyi pamene iwo potsiriza anadzakhala fuko la bungwe pamenepo ndi pamene iwo anadzagwa ndi kumukana mesiya wawo ndipo tsopano ife tikupeza nthawi zonse kuti pamene zachilengedwe ndi zauzimu izi mizimu ya mipingo ndi mabungwe zikakumana nthawi zonse pamakhala kulimbana izo sizinayambe zalepherapo kukhala chomwecho nthawi zonse zimalimbana chifukwa ife tikupeza kuti nthawi zonse pamakhala nsanje ndipo apo mu nsanje iyi izo zimayambitsa kufanizitsa kwa chithupi kutsanzira ndipo ife tikuzipeza zimenezo lero monga mmene zinali kumeneko pamene mulungu amuchitira china chake munthu aliyense amayesetsa kuti atsanzire monga mmene mulungu anamuchitira munthu ameneyo mwaona izo zimayambitsa mpikisano ndipo zimapangitsa chithupithupi ndiyero ngati iwo sangatero mbali inayo imadzakhala ndi zotsatira za uzimu ndiye iwo amazitenga izo mwa mphamvu ya ndale kapena iwo amalowezapo china chake kuti akasokoneze malingaliro a anthu kuti akakokere otsatira kwa iwo eni ndizo ndendende zimene zinachitika pachiyambi pomwe pamene Kaini ndi Abele anyamata awiri onsewo anali kuno pa dziko lapansi ndipo pamene Abele anapereka kwa mulungu nsembe yangwiro kwambiri kuposa ya Kaini ndipo mulungu nkumuvomereza Abele kutsika pansi ndi kudzalandira nsembe yake izo zinayambitsa nsanje ndi Kaini chifukwa iye amampangira nsanje mʼbale wake ndipo anamupha mʼbale wake izo zinayambira pachiyambi kuti pamene zachilengedwe ndi zauzimu chikhalire nicho Kaini ndi Abele amapembedza mulungu mmodzi yemweyo awiri onsewo anamanga maguwa ofanana ndipo awiri onsewo amapembedza mulungu mmodzi yemweyo pachali chichomwecho guwa lomwero koma Kaini mwa malingaliro achithupi amabweretsa zipatso zakumunda ndi kuzazika izo pa guwa ngati nsembe kumaganiza kuti izi ndithudi zingayankhire kwa mulungu ngati chitetezero kotero iye ayenera kuti ankabweretsa monga mmene anthu amaganizira lero maapulo amene Adamu ndi Eva anadya zimene zinayambitsa tchimo ndipo chilichonse ine ndikuganiza tsopano iwo azifikisa izo ku Galagadeya kapena china chake tsopano ena iwo anati osati kale litali chinali china chakenso ndipo koma Abele anali ndi nsembe yolondola iye ankadziwa kuti anali magazi omwe anachita izo kotero iye anabweretsa nkhosa ndipo pamene mulungu analandira yake tsopano Abele mwa chikhulupiriro mwa vumbulutso panalibenso njira ina panalibe baibulo lolembedwa kotero inu mukuona chiyambi cha chilungamo ndi choonadi choululidwa cha mulungu ndipo mpingo wonse wa mulungu wa moyo wamangidwa pa chimenecho yesu tsiku lina akutsika pa phiri ananena ndi ophunzira ake kodi munthu amati ine mwana wa munthu ndine ndani mmodzi anati ndinu mose ndipo wina anati ndinu eliya ndipo ndinu yeremiya kapena mmodzi wa aneneli
Yanati, koma inu mumati ine ndine ndani. Ndi pamene mtumwi Petro wodzozedwa ndi Mulungu, wofulumizitsidwa ndi mzimu, analankhula mawu opambana aja. Inu ndi Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Taonani nenolo, odala ndiwe Simoni mwana wa Yona. Thupi ndi mwazi sizinaululire izi kwa iwe. Atati anga kumwamba aululira izi kwa iwe. Iwe ndiwe Simoni, pa thanthwe ili, thanthwe lake liti. Tsopano akatolika amati pa Petro, thanthwe, mwala waung'ono. Ndipo achiprotestanti amati pa Khristu, thanthwe. Osati kuti ndikhale osiyana, koma zinali pa vumbulutso limene Petro anali nalo. Yemwe iye anati, palibe munthu angadze kwa ine, anatero Yesu. Kapo-kapo Atate anga atamukoka iye. Ndipo onse amene Atate andipatsa ine adzaza kwa ine. Inu ndi Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Odala ndiwe Simoni mwana wa Yona. Thupi ndi mwazi sizinaululire izi kwa iwe. Koma Atate anga amene ali kumwamba. Pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga. Ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Mawu oululidwa mwa uzimu wa Mulungu. Zindikirani. Abele, ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, anapereka nsembe yangwiro kwambiri. Ndipo wokhulupirira wachithupi, amaganiza kuti ndi ntchito za manja ake, kuti ndi zipatso zake ndi chopereka chake chokongola, zomwe iye anabweretsa, zimene Mulungu akanazizindikira. Ndipo izo zimayambitsa kulimbana. Ife tikupeza kuti Abrahamu ndi Loti analimbana. Ife tikupeza kuti Mose ndi Datani, Kora, anali ndi kulimbana komweko. Mose pokhala mneneri wodzozedwa ndi mawu a Ambuye wotsimikizilidwa kuti iye anasankhidwa kuti adzakhale mtsogoleri wawo wa Ora. Ndipo kuti Abrahamu anali atalonjeza zinthu zonse izi. Ndipo apa Mose anachita ndendende zimene Mulungu anati zikanadzakhala zikanadzachitika. Ndipo Kora pokhala wachithupi ankafuna kuti adzuse bungwe pakati pawo. Iye ankafuna kuti apange gulu la amuna. Ndipo Mulungu samachita ndi anthu monga choncho. Zikusonyeza pomwepo mu lemba limenelo choyimira cha ulendo lero kuti bungwe sichimene Mulungu anachidzoza. Pakuti mwansanga akola atachita zimenezo, iye ananena kwa Mose, iwe umadzitengera kwambiri pa iwe mwini. Mwakulankhula kwina, gulu lonseli ndi loyera. Bwanji iwe ukuti ndiwe wekha munthu woyera. Iwe ulibe ufulu wachita chilichonse ngati chimenecho. Iwe ukuyesera kuti uzipange wekha wina wake wamkulu. Ndife tonse woyera. Ndife tonse ana a Mulungu. Ndipo Mose anangopotolotsa mutu wake kuchokapo. Iye anati, Ambuye kodi ine ndichite chiyani? Mulungu anati, zipatule wekha kwa iye. Ineza ndikwana zimenezo. Kwa iye anamumeza iye munthaka. Mwaona, apo panali kulimbana. Pamene cha chithupi ndi cha uzimu zikomana, nthawi zonse pamakhala kulimbana. Pamene Yudasi ndi Yesu anakomana, apo panali kulimbana. Wina mwana wa Mulungu, mmodzi winayo mwana wa Satana. Mmodzi-modzi basi, monga Kaini ndi Abele. Apo panali kulimbana. Pamene iwo anakomana, winayo anali msungichuma wa mpingo, ndipo mmodzi winayo anali mbusa.
And as now, we come in this day to the same thing again.
Ndipo monga tsopano, ife tikufika mu tsiku lino kwa chinthu chomwe chonso. Chipembedzo cha chithupi kwa mkwatibwi wa uzimu wa Khristu. Mkwatibwi wa uzimu wa Khristu ndi osiyana kwambiri ndi mabungwe a chithupi. Mpakana mulibemo kufanizira mwa izo nkomwe. Tsopano zindikirani. Zachilengedwe nthawi zonse zimayesera kuti zifanane ndi za uzimu. Koma monga mwa Yakobo ndi Esau, izo sizingagwire ntchito. Sizingatero. Tsopano pamene zinafika pochita ntchito zabwino, ine ndikukhulupirira kuti Esau kwenikweni analiko munthu wabwino kuposa Yakobo. Kuona kwa munthu. Iye amayesera kwa Samalira abambo ake, iwo anali atachita khungu, mneneri. Ndi zinthu zonse izi zimene iye ankayesera kuti achite. Mabe Esau samaganizira za zimenezo kuti zinangokhala ntchito za thupi. Iye ankaganiza kuti akanakhoza kudzalowa ndi zimene iye ankachitazo. Kumuchitira china chake chabwino wina wake, zomwe zinali zabwino. Koma Yakobo, moyo wake wonse unali kuti adzatenge ufulu woyamba kubadwa umenewo. Ndipo ndi chimene Mulungu anachizindikira mwa iye kukhala cha uzimu. Taonani, ndipo izo nthawi zonse zimapangitsa zachilengedwe kudana ndi za uzimu. Izo zinapangitsa Kaini kuti adane ndi Abele. Izo zinapangitsa Kola kuti adane ndi Mose. Izo zinapangitsa Yudasi kuti adane ndi Yesu. Ndipo pang'ono ndi pang'ono izo zikupitirirabe. Izo zimapangitsa zachilengedwe kudana ndi zauzimu. Modzi-modzi monga Kaini pachiyambi anamuda Abele, modzi yemwe Mulungu analandirako nsembe yake, kuyesesa kuti awawononge iwo. Komanso iwo amayesesa kuti aononge chikoka. Iwo amayesesa kuti aononge chilichonse, kukwa si china koma nsanje. Izo zinayambira mwa Kaini ndipo zinatsimikizika kuti inali nsanje. Ndipo izo zikadali chinthu chomwechomwecho lero, pamene chachilengedwe, chachithupi ndi chauzimu zikomana pamodzi. Zimatsimikizira kuti ndi Satana. Palibenso njira ina, chifukwa nsanje imachokera kwa Satana. Ndipo kenako zimayambisa kutsanzira kwa choonadi, wina wake kuyesera kuti atsanzire china chake mmene sindicho. Iwo sanadzozedwe kuti adzachite. Ndi zochuluka bwanji za izo zimene ife taziona mu masiku otsiriza ano. Oh my, ndi zochuluka bwanji za izo. Kotero ife tikuona Mulungu amachitira samasintha konse malingaliro ake pa mawu ake apachiyambi. Koma amene iye anamuitana ndi amene iye amamudzoza, palibenso wina aliyense amene angatenge malo amenewo. Palibe aliyense amene akanatenga malo a Mose. Zinalibe kanthu kuti panauka akola ochuluka bwanji ndi adatani ochuluka bwanji. Anali Mose amene Mulungu anali atamuitana mosalabadira. Koma ndipo ngati anthu sakuyenda mu chifuniro chake changwiro, iye amakhala ndi chifuniro chongololera. Iye adzakulolani kuti inu muyendemo. Zindikirani, iye amaloleza izo bwinobwino, koma iye amazipanga izo kugwira ntchito kwa ulemerero wake mu chifuniro chake changwiro. Tsopano ngati inu mungakonde, chimodzi-modzi monga pachiyambi, icho sichinali chifuniro changwiro cha Mulungu kuti ana azibadwa pa dziko kudzera mnjira yakugonana. Ayi bwana, Mulungu anamulenga munthu kuchokera mu fumbi la dziko lapansi, anapumira mpweya wa moyo mwa iye, ndipo iye anadzakhala solo ya moyo. Iye anachotsako kuchokera kwa munthu ameneyo chomuthandizira, ndipo anampangira iye mkazi. Chimenecho chinali chifuniro cha Mulungu choyambirira ndi chapachiyambi. Koma pamene tchimo linadzalowamo ndi kudzachita chinthu chimene ilo linadzachita, ndiye iye anamuloleza mwamuna kuti akwatire mkazi movomerezeka ndi kubereka naye ana. Chulukanani ndipo mulidzazise dziko lapansi, ndiye ngati umo ndi mmene inu muzichitira izo. Koma inu mukuona, icho sichinali konse chifuniro chake changwiro. Chotero zinthu zonse izi zomwe zinali ndi chiyambi ziyenera kukhala ndi mathero. Chimwe lonse liyenera kufika potheratu. Chimwe lonse liyenera kudzathetsedwa. Kotero muzakachikwi zopambana, pamene chiukitsiro chidzafike, ife sitidzamasowa kuti tizidzabadwanso mwa abambo athu ndi amathu. Koma Mulungu monga iye anachitira pachiyambi, azidzayitana munthu kuchokera ku fumbi la dziko lapansi, ndiwo muthandizira wake limodzi naye. Izo nzola, umondi mmene iye anachitira pachiyambi. Kotero choncho, Mulungu samasintha konse malingaliro ake pachilichonse, koma iye amakulolezani inu kuti muzipitilira. Tsopano apa, ndazungulira kutali kuti ndidzafike pa zimene ine ndikufuna kuti ndinene za izi. Koma ndikufuna kuti inu mumvetse izi. Kuona, Mulungu amakulolezani inu kuti muchite china chake, ndipo ngakhale kukudalitsani inu pochita icho, komabe icho nkusakhala chifuniro chake changwiro. Mulungu anamulola Israeli kuti atenge lamulo mu Eksodo mutu wa 19. Pamene chisomo chinali chitawapatsa kale iwo mneneli, lawi la moto, mwana wankhosa wa nsembe, mphamvu yowombola, koma iwo analilira lamulo. Icho sichinali chifuniro cha Mulungu, koma icho chinabayidwiramo chifukwa munthu ankafuna icho, ndipo iye anatembereredwa ndi lamulo lomwelo limene iye ankalifuna. Ndi chabwino kukhala ndi chifuniro cha Mulungu chimene iye anatiphunzitsa ife. Kufuna kwanu kuchitidwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe. Ife tiyenera tizidzipereka tokha kwa chifuniro chake ndi mawu ake. Tisamawatsutse iwo, tiziwakhulupirira iwo, tisamayesere kupeza njira yowazembera iwo. Tizingowatenga iwo mmene iwo alili. Ambiri amafuna kumazemba, kapeza njira ina. Ndipo pamene inu mutero, inu mumazipeza nokha mukupitilira, inu mumapeza Mulungu akukudalitsani inu. Koma inu mukugwira ntchito mu chifuniro chake chongololera, ndipo sati mu changwiro chake, chifuniro cha Mulungu. Iye amaloleza izo, munga ine, ndina nena, ma iye sangalole. Iye sangalole kuti icho chikhale chifuniro chake changwiro. Ma iye adzapanga izo, kuti zigwire ntchito, kuti zikalemekeze ndi kudalitsa chifuniro chake changwiro. Ndipo kubala ana mwakugonana, chimodzi cha izo. Tsopano ozindikirani, Moabu, kuyamba ndi kuyamba anali fuko la pathengo. Ilo linayambira pathengo. Mabe mwabambo wokhulupirira ndi mwana wake wankazi wokhulupirira. Ndende basi ngati inu mutafanizisa izo ndi kugwiritsa ntchito malingali wa uzimu, mukhoza kuona chipembedzo chitayima pamenepo pa mbalambanda basi monga chilichonse. Ndithu, maona, inthu chonsecho pali modzi ndi cholakwika. Ndipo taonani pamene chibweretsedwa chiyamba monga choncho, icho sichingathe nkomwe. Icho chimakhala ngati mpira wachisanu. Chimango gudubuka mochulukira ndi mochulukira ndi mochulukira. Iwe ukalakwitsa kamodzi ndipo nkuyambira pa kulakwitsa kumodzi kumeneko, ndiye iwe umangokhala ukugubuduza chinthu chimodzi pa chinzake ndi chinthu china monga chinacho zonse motsatira chinzake. Ndipo umo ndi mmene mpingo unayambira. Umo ndi mmene iwe unayambira ku Nisea Roma, pamene mpingo wa Roma Katolika pachiyambi penipeni kumene iwo unachokerako. Unali wa Pentecost. Koma pamene iwo anadzachita bungwe, ndipo anabweretsa motchuka mu mpingo, iwo anayamba kumapanga, makhala ndi mapemphero, mawerenga mikanda, ndi kumapempherera akufa, ndi zinthu zina zonse izi. Ndipo zitatero izo zinangoyamba kugudubuka, kuchoka pa cholakwika chimodzi kupita pa china, cholakwika chimodzi kupita pa china, mpaka taonani mwene izo zapita. Mulibemo choyimira chimodzi cha Pentecost mwa izo nkomwe. Kuona, cholakwika chimodzi kutola chinzake kutolanso china, pali chinthu chimodzi chokha choyenera kuchita ndi chokukonza mbiriyo ndi kubwereranso pa chiyambi. Pamene Martin Luther anayamba ndi kulungamitsidwa, uwu uyenera kukhala mpingo wotsogola wa Lutheran. Kuona, ngati Luther pamene iye anapanga bungwe, iye sakanatha kutenga kuyeretsedwa kwa Wesley, chifukwa iye anachita bungwe. Ndipo anthu osakanatha kuima nazo izo, kotero mzimu unatulukamo mwa izo. Tsopano gulu la Lot apa, kapena Moabu, anali mwana wa mkazi wa Lot, wapathengo kuyamba ndi kuyamba. Tsopano zindikirani, monga mpingo wa chilengedwe, Moabu amaimira chipembedzo cha chilengedwe. Israeli amaimira mpingo wa uzimu. Israeli, unali mpingo ona, unali mkwatibu wa tsiku limenero, unaitanidwa utuluke mu Igupto, ndipo unatsimikizilidwa kuti ndi ona. Zindikirani, amene iwo, awiri ameneyo atabwera pamodzi, awiri onse a iwo anapereka nsembe yofanana, awiri onse anamanga, anaona maguwa asanu ndi awiri, awiri onse anapereka nsembe zoyera, ng'ombe, ndipo iwo anapereka ngakhale nkhosa za mphongo, kuchitira umboni kuti kunali kudza Mesiya. Mwachikhazikitso, awiri onsewo anali ofanana ndende. Israeli kumusi kuno mchigwa, Moabu anali pamwamba pa phiri. Ndipo Moabu anali ndi maguwa asanu ndi awiri, Israeli anali ndi maguwa asanu ndi awiri. Moabu anali ndi ng'ombe zisanu ndi ziwiri, Israeli anali ndi ng'ombe zisanu ndi ziwiri. Moabu anali ndi nkhosa za mphongo zisanu ndi ziwiri, kukamba za Mesiya wakudza. Israeli anali ndi nkhosa za mphongo zisanu ndi ziwiri.
What was the difference in them?
Kodi kusiyana kunali chiyani mwa iwo? Mwa chikhazikitso, awiri onse amalondola. Koma inu mukuona, Moabu analibe kutsimikizilidwa kwa Mulungu ndi iwo. Iwo anangokhala fuko basi, gulu la otchuka. Koma Israeli anali naye mneneri. Iwo anali ndi thanthwe lokanthidwa limodzi nawo. Iwo anali ndi lawi la moto. Iwo anali ndi njoka ya mkuwa ya machiritso. Iwo anali ndi madaliso a Mulungu akuyenda limodzi nawo. Ndipo iwo anali ana oyitanidwa atuluke a Mulungu. Tsopano ife tikuzipeza izo zitayimiridwa mwangwiro kwambiri apa mu matchali chawo alero. Monga Moabu sanali wachoncho, Israeli anali mwenda njira, malo ndi malo. Kulikonse kumene lawi la moto ilo limasunthirako, iwo ankasuntha nalo ilo. Moabu, si choncho, iwo anali atakhazikika mu chipembedzo chawo uko mu fuko lawolo, iwo samasuntha, iwo amakhala komwe uko. Iwa anali ndo chukao, iwa madzoza zinthu munga, iwa mayenera kuchitira, kwa iwa anali nao ankhondo awo, iwa anali nao menya awo, iwa anali ndi mfumu yawo yomwe, iwa anali nayo. Mene iwa matengako malangizo ndi zina zotero. Koma Moabu, anamuona Israeli ndi china chake chimene iwa analibe. Iwa anaona mphamvu yayikulu pakati pa Israeli, ndipo iyo inali mneneri. Ndipo mneneri ameneyo anali Mose. Ndipo iwo amadziwa kuti pamene nkhondo yavuta, iwo ankangokweza manja ake ndi kuwagwirizitsa iwo mwamba pamenepo. Ndipo nkhondoyo imasinthika. Kotero iwo analibe zangati zimenezo. Kotero iwo anayesera kuzifanizisa izo ndi ndale. Ndi chikoka cha ndale. Iwo anatumiza ku dziko lina ndipo anakachita ganyu mneneri kuti abwere kuti iwo azakhale ndi mneneri kuti azakhale ndi mphamvu pakati pawo monga Israeli anali nayo pakati pawo. Kodi inu mukuona kufanizira kwa chithupiko? Kodi inu mukuona mpingo wa chithupi lero? Iwo wachita chinthu chomwechomwecho. Zindikirani. Sopano awiri onsewo akhala ndi aneneri. Kusiyana kokhako kunali, Mose mneneri wa Mulungu, mfumu yake inali Mulungu. Kumeneko ndi kumene iye amatengako malangizo ake. Mawu a Ambuye. Ndipo Balaamu, iye nayenso, iye anali ndi mfumu. Ndipo mfumu imeneyo inali Balaki, mfumu ya Moabu. Ndipo ndiko kumene iye ankatengako malangizo ake ndi madalitso ake. Kotero Moabu anati kwa Balaki, tsika, kapena Balaamu anati, tsika, ndipo udzanditembelere anthu awa, pakuti iwo adzadza nkhope yonse ya dziko lapansi. Iwo angobwera ndipo adzangonyambitapo chilichonse monga ng'ombe imanyambitira udzu. Anati, utsikire kumusiko tsopano, ndipo ine ndamvetsedwa kuti iwe umakhoza kutembelera, iwe umakhoza kudalitsa. Chilichonse chimene iwe umachita, chimavomerezeka. Tsopano ife tikufuna kuzindikira kuti munthu uyu anali mneneri wodzozedwa ndi Mulungu. Koma iye anagulitsa maufulu ake akubadwa chifukwa cha zifukwa za ndale. Modzi monga mpingo wachitira lero, monga Luther, Wesley, Pentecost ndi gulu lonse la iwo. Anagulitsa izo chifukwa cha zikoka mbungwe lawo. Mose pansi pa Mulungu. Balaamu pansi pa Balaki. Mabe aneneli awiri onsewo anali anthu oyitanidwa ndi Mulungu. Ndipo awiri onsewo auzimu. Muone kusiyana kwake, aliyense anali ndi mutu. Wa Mose unali Mulungu, wa Balaamu unali Balaki. Zindikirani apa, meneza uzimu, zima ikidwira. Kuti zikatsimikizire kuti zachilengedwe ndi zolakwika. Mose, watumidwa ndi Mulungu, ali pa mzere wa ntchito. Anakumana, ndipo anadelelerwa ndi mneneri wina wa Mulungu. Inu taganizani zimenezo. Mose, woyitanidwa ndi Mulungu, wodzozedwa ndi Mulungu. Atayima mu ntchito ya Mulungu, anakapezeka pa gulu lozizilaili lofunda, ndipo anakadelelerwa ndi mneneri wina wa Mulungu. Amene Mulungu anali atamudalisa ndi kumudzoza. Kodi inu mukanasiyanitsa bwanji kusiyana kwake? Iwo awiri onse anali nawo aneneri. Mulungu ankalankhula kwa aneneri awiri onsewo. Ndipo ena iwo amati, Mulungu anati chita ichi, Mulungu anati chita icho. Tsopano ine sinditsutsa zimenezo, maizo zili kunja kwa mzere wa mawu a Mulungu. Mneneri zilibe kanthu kuti iye ndi mneneri, iye ali kunja kwa mzere. Anthu ambiri amanyengedwa monga choncho, mbale uyu akukhoza kuchita izi, ndipo mbale uyu akukhoza kuchita izo. Ndipo nkumakana mawu, ngakhale ine ndingalankhule ndi lilime la anthu ndi angelo, ngakhale ine ndingakhale ndi mphatso, mwakuti ine nditha kusuntha mapiri, ngakhale ine nditapereka katundu wanga yense kuti ndikadyetsere osauka, ine ndili chabe. Ambiri azaza kwa ine tsiku limenelo ndipo adzati, Ambuye, Ambuye, kodi ine sindinanenere mu dzina lanu, kodi mu dzina lanu ine sindinatulutse ziwanda ndi kuchita ntchito za mphamvu. Ndipo ine ndidzanena kwa iwo, chokani kwa inu, chokani kwa ine, inu akuchita kusaeruzika. Ine sindinakudziweni inu nkomwe. Komabe iwo amabwera ndi kuvomereza kuti anachita izi, koma Yesu anati, iwo anali wochita kusaeruzika. Useruzika ndi chiyani? China chake chimene iwe umadziwa kuti uyenera kuchita, yomwe chili choyenera kuchita. Komabe iwe nkusachita icho. Ngona zimene ziti zidzakhale mu masiku otsiriza, betserani nzere onsewo. Imenecho chinali cholinga changa usiku uno, ine ndinati ndituluka pa 9 koloko. Koma ine ndidutsitsa pang'ono mwina mwake. Taonani, chimenecho chinali cholinga changa chonse. Kuti ndikusonyezeni inu nzere uwu. Mwama wa Mulungu, mwaona, kuti Mulungu ayenera kusunga mawu ake, kuti akhalebe Mulungu. Tsopano, ife tikuzindikira kuti awiri onse awa, anali amuna auzimu, awiri onsewa anali aneneri, awiri onsewa anali oyitanidwa. Ndipo Mose, ali pa nzere kumene wa ntchito, ali ndi lawi la moto latsopano patsogolo pake, tsiku ndi tsiku. Mzimu wa Mulungu uli pa iye, mu nzere wa ntchito. Apa panabwera wantchito wina wa Mulungu. Oyitanidwa ndi Mulungu. Odzozedwa ndi Mulungu. Mneneri. Amene mawu a Mulungu amadzako. Apa pali nzere wa ngozi. Alibe amene angatsutse kuti munthu ameneyo anali wa Mulungu. Wa Mulungu. Chifukwa Bible limati mzimu wa Mulungu umalankhula ndi iye. Kwa iye anali mneneri. Koma inu mukuona, amene iye anapeza yankho lenileni kuchokera kwa Mulungu, iye sanathe kuwasunga iwo, iye sanawazindikire iwo, kenako, iye anapita ndi kumakamudelera Mose. Tsopano, Balaamu anafunafuna chifuniro cha Mulungu ndi mtima wake onse. Tsopano pamene amuna amphamvu awa, anakafikako ndi kukati, Balaamu, Balaki mfumu watituma, kuti upite kwa iye pompano, ndipo dzawatemberere anthu awa Israeli. Kwa iwo amwazikana konse konse pa nkhope ya dziko lapansi, ndipo tsopano iwo asonkhana kuti andiwukire ine, ndipo iwo agonjetsa ufumu uliwonse pozungulira pansi pawo. Ndipo tsopano ife tikufuna kuti iwe ubwere, ndipo udzawatemberere anthu awa, kuba ine ndamva kuti iwe ukanditemberera aliyense, iye amatembereredwa. Tsopano inu mukuona, iye anali munthu wa Mulungu, mene iwe udalitsa. Icho chimadalitsidwa. Iye anali wantchito wa Mulungu. Ndipo Balaamu tsopano anaganiza, pokhala mneneri, pali chinthu chimodzi chokha choti ine ndichite. Ndipo icho kufunafuna, imene chili chifuniro cha Mulungu. Imeneyo ndiyo ntchito ya mneneri. Ngati iye ayitanidwa kuti adzakhale mneneri, choyamba kodi mneneri ayenera kuchita chiyani? Ndi kufunafuna chifuniro, mawu a Mulungu. Iye ayenera kuchita zimenezo, kuka pokhala mneneri, mawu a Mulungu amadza kwa iye. Iwo amati chabwino, iwe si wa za Mulungu. Alibe pamene Bible limati mawu a Mulungu amadza kwa wa za Mulungu. Iwowo ndi amene amasokoneza iwo, mawu amadza kwa mneneri wa Mulungu. Ndipo apa panali munthu amene anali mneneri wa Mulungu. Ndipo pamene iye anachitidwa ganyu, kuti achitidwe ganyu, kuti abwere ndi kudzawatemberera anthu ena a Mulungu. Zindikirani, iye anapita kukafunafuna chifuniro cha Mulungu. Ndipo iye ankafuna kudziwa chifuniro chake changwiro. Ndipo Mulungu anamupatsa iye chifuniro chake changwiro munkhaniyo. Chifuniro chake changwiro chinaperekedwa kwa iye. Kodi chifuniro chake chinali chiyani? Iwe usapiteko. Amenewa anali mawu oyamba a Mulungu. Usapite nawo iwo. Iwe usaelekeze kuti uwamenye anthu anga oyenda mu njira zanga zangwiro. Momwe izo zilili lero. Amafuna kuti azikangana, azitsutsana ndi china chilichonse. Amene iwo aona mzimu wa Mulungu kugwira ntchito pakati panu. Ndipo iwo akuyesesa kutero. Iwo ayesesa izo kwa zaka kuti awazizilitse iwo. Koma pamene iwo akuyesetsa kuti awaziziritse iwo, pamenenso iwo akukula mochuluka. Inu simungathe kutemberera zimene Mulungu wazidalitsa. Inu simungathe basi. Inu simungathe basi kuchita zimenezo. Kotero inu mukuona, amenewo anali anthu a Mulungu. Tsopano mneneri uyo ngakhale iye anali uko, ndipo kuchitidwa ganyu ndi mfumu, kukagwira ntchito pakati pa otchuka ndi ena otero. Koma wa Mulungu anadza kwa iye, iye anafunafuna chifuniro cha Mulungu. Ndipo chifuniro cha Mulungu chinalankhulanso ndi iye, ndipo anati, usawatemberere anthu awa, ine ndawadalitsa iwo. Tsopano palibe wa za Mulungu pansi pa mlengalenga. Amene angaukane uthenga uwu mene ife tikulalikira, pakuti iwo ndi ndendende mawu a Mulungu mu nthawi yake kumene. Mulungu watsimikizira izo mu chilichonse chimene chanenedwa kapena kuchitidwa. Iye wawatsimikizira iwo kuti ndiwoona. Sobano palibebo wa za Mulungu, palibebo wenga Baibulo, palibe mneneli. Aminanga yangane mumawa meneo, ngati iye ali mneneli. Iye azaona chintu chomwecho. Koma ngati iye saona chintu chomwecho, izo zikusonyeza kuti palichina chake jola kuika. Fuga, inumukuti chabwino, o inendikoza kuzitenga izo, mose mpanitsa. Mwecho onso Balaki, Balamu, mkona. Koma Mulungu, ana muzindikiritsa mose. Ndiyeno chitsimikiziro chake chinali chiyani? Mawu a Mulungu. Ndipo iye anamva chigamulo chomveka cha chindunji cha Mulungu. Iwe usati upiteko, usati uyesere kutemberera chimene ine ndachidalitsa. Amenewo ndi anthu anga. Koma inu mukudziwa chiyani? Balaamu sankawakonda anthu amenewo kuyamba ndi kuyamba. Oh, chiyani. Ndi Balaamu angati amene alipo mu dziko lero. Iye sankalikonda gulu limenelo kuyamba ndi kuyamba. Sopano atapeza chigamulo cha chindunji cha Mulungu. Iwe usati upiteko. Koma inu mukuona, malo moti achite zimenezo, izo zinali chinthu chomwecho, monga Kaini, monga Kora, iye anali ndi nsanje. Ndipo iye anafuna kutero, kuba choti apitire muli monse. Zindikirani, likulu lake la chipembedzo, iye atatha kuabweza anati, ayi, sindikukhulupirira kuti ndipite kumeneko. Sindikukhulupirira kuti ndikhala ndi chochita chilichonse ndi iwo. Ine sindichita nawo mtsutsano anthu amenewo, kwa Mulungu wandiwuza kale ine kuti iwo ndi anthu ake. Ndipo ine sindikukhulupirira kuti ndipitako, ngati iye akanangotsala ndi chimenecho. Koma pansi mu mtima mwake, iye sankawakonda iwo, mukuona. Iwo sanali agulu lake. Ndipo chilichonse chomwe sichinali cha mugulu lake, sichinali cholondola kuyamba ndi kuyamba. Mukuona. Ndipo iye anayang'ana pansi pa iwo anati, pali zinthu zina zoyipa zimene anthu amenewo achita. Ndithu ndi Mulungu oyera awatemberera anthu oterowo. Iwo ali, iwo ndi osaphunzira, iwo siophunzira monga ife, iwo ndi anthu anzeru. Oh, iwo amadzinenera kuti akumutumikira Mulungu. Koma tawaonani iwo, kodi iwo ndi ndani? Gulu la bwanji? Gulu la akapolo oponda matope, amene Aigupto anawathamangitsa uko. Bwanji? Mulungu sangakhale ndi chochita chilichonse ndi gulu la uve ngati limenero. Iye analephera kuti aone thanthwe lokanthidwa lija ndi njoka ya nkuwa ija, lawi la moto lija. Iye anayesera kuti awaweruze iwo mwa mayimidwe au munthu. Iye analephera kuti aone kuitana kwa pamwamba kwa Mulungu. Mwachisomo mwakusankhidwa, iwo anali mu mzere umenewo ndi mawu a Mulungu. Ndipo pamene iye ankafuna kuti awatemberere iwo, Mulungu anati, usachite zimenezo, iwo ndi anga, asiye iwo okha, usati uwakhudze iwo. Tsopano, kotero munthuyo anapotoloka, anabwelera mbuyo. Tsopano muone likulu lake la chipembedzo. Ngakhale anatero, pamene iye akubwelera, iwo anatumiza gulu lodziwika kwambiri. Nthawi iyi payenera kuti panali ena, malo mwa anthu wamba anthawi zonse, ayenera kuti anali madokotala a za Mulungu, amene anabwera nthawi iyi. Iwo ayenera kuti anali ma bishop, kapena mwina mwake akuluakulu a boma a onse. Iye anatumiza gulu labwinoko ndi gulu lodziwikako pang'ono, wina wake yemwe anali ndi maphunziro abwinoko pang'ono, ndipo okhoza kufotokoza dongosololo kwa iye mwabwinoko, okhoza kuzipangitsa izo kuti zimveke. Mwaona, ndicho chimene Kaini anachita, iye analingalira. Ndicho chimene Kora anachita, iye analingalira. Si iye amene amalingalira, ife timaponyera pansi kulingalira. Ife timakhulupirira Mulungu. Silibe kanthu chimene chilichonse chinena, ife timakhulupirira Mulungu. Ife sitimalingalira zimene Mulungu anena. Iwe sungalingalire zimenezo. Iwe umayenera kuvomereza izo mwachikhulupiriro, ndipo chilichonse chimene iwe ukuchidziwa, iwe sumasowa kuti uchilingalire kenanso. Ine sindikudziwa mmene iye amachitira izo, ine ndimangokhulupirira kuti iye amachita izo. Ine sindikudziwa mmene iye ati asungire lonjezo limenelo, koma iye anati iye akanadzachita izo, ine ndikukhulupirira izo. Ine ndikuvomereza izo pa maziko akuti ine ndikukhulupirira kuti ndi mawu a Mulungu. Inu mukuti chabwino, iwe sungapitirire nazo izo. Ine sindikudziwa kuti ndipitirira nazo chotani izo. Koma iye anati, unene izo. Ine ndikukumbukira mbusa wanga wa Baptist anandiwuza ine anati, bwanji, Pire, iwe uzikalalikira kwa nsanamira mu chalichi. Bwanji, iwe ukuganiza kuti aliyense akamvetsera chinthu ngati chimenecho. Ine ndinati, Mulungu wanena choncho. Iwe ukachita motani ndi maphunzira grade 7 kupempherera mafumu ndi kulalikira kuzungulira pa dziko lapansi? Ine ndinati, ine sindikudziwa kuti ndikachita motani izo, koma iye wanena choncho, ndipo izo ndi zabwino basi mokwanira kwa ine. Mukuona? Iye wanena choncho, ine sindikudziwa kuti zichitika motani. Iye anati, kodi iwe ukuganiza kuti anthu mu dziko lalikulu lino lophunzira, limene iwe uti ukaime motsutsana nalo, baphunziro ili la machiritso a uzimu ndi zina zotero, kodi iwe ukuganiza kuti iwo akakhulupirira zimenezo? Ine ndinati, sizili kwa ine kuti ndidziwe kaya iwo akakhulupirira izo kapena ayi. Ine ndinati, ntchito yanga ndi yokalalikira iwo, ndicho chimene iye wandiwuza ine. Iye anati, iye adzakhala ndi ine. Ipo iye wandiwuza ine zomwe izo ziti zidzachite. Ipo izo zachitika ndende basi zimene iye anati izo zidzachita. Choyamba uzidzagwira manja awo ukatero zizidzachitika kuti iwe uzidzadziwa ngakhale zobisika za mumtima mwawo. Ndipo ine ndinakuwuzani inuza izo. Ndipo izo zinachitika mwanjira imeneyo. Zimachitika motani izo? Ine sindikudziwabe mmene izo zimachitikira. Imeneyo si ntchito yanga mmene izo zimachitikira. Izo zimangochitika. Ndani amene angafotokoze pamene Mulungu anamuuza Eliya, pita pamwambapo ndipo ukakhale pa phiri, ndipo ine ndikakudyetsa iwe. Ine ndadzoza akhungubwe kuti akakudyetse iwe. Khungubwe angathe bwanji kunyamula chiduswa cha mkate ndi chiduswa, chiduswa cha nsomba zotchedwa ndi kuzibweretsa izo kwa mneneri? Zimenezo ndi zoposa chilichonse chimene ine ndingathe kufotokoza. Ine sindikuganiza kuti inunso mungathe, kapena palibe amene angathe, koma iye anachita izo. Ndizo zonse zimene zinali zofunikira. Iye anachita izo, ndipo ndizo zoona za izo. Mene iye anachitira izo, ine sindikudziwa, iyo si ntchito yanga. Koma iye anakachita izo. Mene iye anapangira dziko lapansi, ine sindikudziwa, koma iye anachita izo. Mene iye anantumira mwana wake, ine sindikudziwa, koma iye anachita izo. Mene iye anaukira kwa akufa, ine sindikudziwa, koma iye anachita izo. Kodi iye anandipulumutsa ine chotani? Ine sindikudziwa, koma iye anachita izo. Uko nkulondola. Kodi iye anakupulumutsani inu chotani? Ine sindingati kukuwuzani inu, koma iye anachita izo. Kodi iye anandichiritsa ine chotani? Ine sindikudziwa, koma iye anachita izo. Iye analonjeza kuti iye akanadzachita izo, ndipo iye amasunga mawu ake. Tsopano Balaamu bwenza atadziwa zimenezo, ndipo iye ankadziwa bwino. Taonani, gulu labwino ili lodziwika linabwera, ndipo labwino bwanji, iwo anali ndi mphatso zabwinoko, ndipo sati zokhazo, iwo amakhoza kumupatsa iye ndalama zambiri, ndipo iwo anatha kumupatsa iye udindo wabwino. Tsopano pambali pa kungokhala mlaliki wamba mubungwe, ife tikupanga iwe kukhala woyang'anira boma. Mukuona? Izo ife tikuchitira iwe china chake ngati iwe utangolithamangitsa gululo la anthu kunja uko. Mwaona? Ndikuimitsa zimenezo. Oh, iwe anamupatsa iye udindo waukulu anati, ukadalitsa mochuluka anati, iwe ukudziwa, ine ndikhoza kukukweza iwe. Mukuona? Kumene iye akuwatenga mawu ake kwa wamkulu wa fuko. Kodi Mose ankawatenga kuti mawu ake kwa mfumu ya kumwamba? Ena anali mawu alonjezo la Mulungu. Ine ndidzakutengera iwe ku dziko lolonjezedwa, ndipo palibe munthu amene ati adzayime patsogolo pako. Ine ndidzatumiza mavu patsogolo pako, ndipo adzawathamangitsako iwo kuchokera kumanja ndi kumanzere, ndipo iwe ulitenga dzikolo. Ine ndalipereka kale ilo kwa iwe. Kazipita kalitenge ilo, likhale lako ndi lako. Ndipo tsopano mwaona, yemwe Mose anali kumumvera, ndipo munthu uyu amamvetsera mpaka chikasandulika china chake mu mtima mwake, momwe chimene iye amachitira nsanje. Ndipo zikatero iye amapita kumutu wake wa zachipembedzo. Mukuona? Zindikirani udindo wabwinoko. Iye anati, iwe ukudziwa, ine ndikhoza kukukweza iwe. Ine ndikukweza iwe kufika pa udindo wabwino. Ine ndikuchitira iwe zambiri. Ine ndikweza malipiro ako. Ine ndikupatsa iwe malipiro abwino. Ndipo pamene iye anamulonjeza iye zonsezi, izo zinamuchititsa iye khungu. Ya Balaamu angati amene alipo mu dziko lero kuti chifukwa cha udindo wabwino, mpingo wabwino, Lonjezo la china chake. Amene munthu atsekuka maso ake kumau ndi kugwira ntchito kwa Mulungu. Ndipo munthu wabwino ameneyo amene ali ndi chikoka ayamba ngati wantchito wa Mulungu. Ndipo iye nkukhala ndi gulu labwino. Pakapita kanthawi ubatizo wa mzimu woyera nkuperekedwa kwa iye. Ubatizo mu dzina la Yesu kuperekedwa kwa iye. Zimene zili lemba ndipo njira yokhayo yamwa malemba yobatizira. Ndipo pamene izo ziperekedwa kwa iye. Ndipo chipembedzo mkudziwa kuti amuluza iye, amene iye ayamba zimenezo, iwo amamupasa iye udindo wabwinoko ndi kusintha mu mpingomo, mwaona, Balaamu chakale aponso. Ndende basi monga izo zinali pachiyambi. Tsopano munthu ameneyo amene amawerenga Baibulo limenelo, iye sangali werenge ilo pokhapokha iye ataona kuti icho ndi choonadi. Palibe aliyense amene anayamba wabatizidwapo pogwiritsa ntchito maudindo Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ndi kachikhulupiriro kachikatolika ndipo osati chiphunzitso cha Baibulo. Palibe munthu mu Baibulo anayamba wabatizidwapo kapena zaka 300 pambuyo pa imfa ya mtumwi wotsiriza. Koma omwe amabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Mpingo wa Katolika unayambitsa zimenezo. Ndipo ena onse anabwera kwa izo. Ndipo mtumiki aliyense atakhala mowerengera mwake, ndipo anayang'ana pa izo. Amadziwa kuti icho ndi choonadi. Koma chifukwa cha kutchuka kuti asunge udindo wake, amaganiziridwa bwino pakati pa anthu, iye amanyengelera. Chabwino, inu mumati Mulungu amudalitsa iye ndithudi. Ena iwo ali ndi mphatso za machiritso, ena iwo amakhala ndi misonkhano yayikulu yokopa anthu. Ndipo zimenezo zaphimba kumene pa nkhope zawo. Ndipo iwo amalandira yankho lomwelo kuchokera ku mawu a Mulungu, limene inu kapena munthu wina aliyense akhoza kulandira. Mulungu samasintha. Mukuona chimene ine ndikutanthauza. Balaamu, chifukwa cha udindo wabwino, iye anaganiza. Tsopano taonani, pamene gulu labwinokolo linabwererako loyenera, Balaamu apa anatenga mutu wabodza mukuona. Iye anati, gulu labwinolo linabwererako, iye ankayenera kunena kuti, chokanipo pamaso panga, ine ndakuwuzani inu mawu a Mulungu. Zipitani, izi ndi pakuti atero Ambuye. Koma inu mukuona, mphatso ndi kukhala munthu wotchuka kwambiri. Oh, mmene iwo amakondera kuchita zimenezo. Ife tikutumizani inu pa dziko lonse. Ife tikupatsani inu ndege padera. Ife tithandizira misonkhano yanu kulikonse ngati inu mutango. Oh, ayi. Mukuona, ife tikudziwa zomwe mawu amanena. Ife tikudziwa zimene Mulungu ananena. Ife tikhala ndi zimenezo. Mothandizidwa ndi Mulungu. Mukuona, zilibe kanthu ndi lonjezo la mtundu wanji, ndipo zochuluka bwanji zomwe inu mungathe kupereka. Ndipo zingati izo kapena zinazo inu mukhoza kubala, ife tikufuna pakuti atero Ambuye. Izimene iye ananena apa poyambirira. Tabwino, mpingo unati, menezo ndi zobwera pambuyo. Ife tikufuna zimene Mulungu ananena pachiyambi, ndipo chilichonse choonjezeredwa kwa iwo, kapena kuchotsedwa kwa iwo, ngakhale dzina lanu lidzachotsedwa mu buku la moyo. Kuonjezera mawu amodzi kwa iwo, kapena kuchotsapo mawu amodzi kwa iwo. Ife tikufuna zimene iye ananena, osati zimene mpingo unanena, zimene Dr. Jones ananena, zimene wina wake ananena. Ife tikufuna zimene pakuti atero Ambuye ananena, zimene mawu ananena. Koma tsopano, ife tikumupeza Balaamu, wantchito wa Mulungu, ndipo ambiri amuna amenewo amayamba, ndipo amadzozedwa ndi Mulungu, ndipo amalankhula mawu a Mulungu mu zinthu zambiri. Koma pamene zifika pa choonadi cha thunthu, iwo samachita izo. Taonani apa, ngati mneneri wa Mulungu, iye samayenera kukodwa mu gulu lotero monga ilo. Yamba ndi kuyamba, iye sibweze atapita ndi iwo. Koma penyani, chifukwa cha kutchuka, mwaona, chifukwa cha chikumbuntima chake, iye anati chabwino, mukhale usiku onse. Ndipo ine ndiyeseranso kachiwiri, mwaona? Ine ndiyeseranso kachiwiri. Kodi iwe ukufuna kuyeseranso chifukwa chiyani? Mulungu analeta muuza kale iye zoti akanene. Mulungu anati, wauze iwo kuti iwe supita. Amenewo anali mawu ake ya pachiyambi. Ine sindikupita. Ndipo iwe usapiteko. Usati ukatemberere chimene ine ndachidalitsa. Tsopano penyani, mene zina mutembenukira iye. Patapita kanthawi mukuona, ndipo izo zidzatero nthawi iliyonse. Pamene Mulungu anena chilichonse, iye amatanthauza icho. Iye samasintha malingali wake pa icho. Iye amakhala pomwepo ndi mawu ake. Zilibe kanthu kuti wina akunena chiyani. iye amakhalabe ndi mawu amenewo. Tsopano Balaamu amayenera kudziwa bwino. Iye ankayenera kudzichotsako yekha kwa anthu otero. Mphatso zabwino zonse izo ndi lonjezo la mfumu iyi. Anati, iwe ukudziwa ndikhoza kuchita izo. Ndine bishop, ndikhoza kuchita chilichonse chimene ine ndikufuna. Ndipo ine ndikukweza iwe ngati utabwera ndikudzandichitira ine icho. Ndipo Mulungu analeta muuza kale iye. Usachite zimenezo. Mabe Balaamu anati, inu. Inu mukhale usiku onse, ndipo ine, ine ndiye silanso kachiwiri. Mwaona, iye anali ndi mawu, iwe sumayenera kulimbana nawonso iwo. Mulungu alankhula kale choncho, ligulu ngati limenelo, iwo nthawi zonse, amakulankhulitsa iwe kuti uchoke pa chifuniro cha Mulungu, ngati iwe utawalekelera iwo. Panali gulu limodzi loti libwere kwa mneneri nthawi ina wotchedwa Yobu. Iwo samatha kulankhula momuchotsa iye. Iye ankaona masomphenya. Iye ankadziwa chomwe chinali cholondola. Balaamu amaona masomphenya ndipo komabe sanakhale nawo iwo. Zilibe kanthu kuti gulu ili limalankhula zochuluka bwanji. Oh Yobu, iwe uyenera kuchita izi. Iwe uyenera kuchita izo. Ngakhale mkazi wake iye anati, iwe ukulankhula ngati munthu wopusa. Mukuona? Ine ndikudziwa zomwe Ambuye wanena. Ine ndikudziwa zimene iye akufuna. Ndipo ndi zimene ine ndachita. Mwaona? Iye anakhalabe ndi zimene Mulungu anamuuza iye. Zindikirani, Balaamu akugwiritsa ntchito mutu wabodza uwu kwa chikumbumtima chake. Mukuona? Iye anati, tabwino, ine ndifufuza. Ine ndiye silanso kachiwiri. Tsopano, apo ndi pamene inu mukubwerapo motsatira. Ndi Balaamu angati amene ife tili nawo usiku uno. Amene amakonda kugwiritsa ntchito mutu wabodza uwo wa Mateyu 28:19. Basi chifukwa cha chikumbumtima chawo. Yangati amene amafuna kugwiritsa ntchito Malaki 4 kwa chifukwa cha chikumbumtima chawo. Yangati amene amafuna kugwiritsa ntchito Luka 17:30. Basi chifukwa cha chikumbumtima chawo. Yangati amene amafuna kugwiritsa ntchito zinthu izi panobe. Chabwino, ine ndikukuwuzani inu. Ine ndikukhulupirira iwo onse asakanizika pa zimenezo. Ndiyeno apa panali Balaamu akuyesera kunena kuti mwina mwake Mulungu anasokonezeka. Ine ndiye silanso mwaona. Mukuona zimene iye ananena. Tsopano iye amadziwa mtima wanu. Zindikirani, Balaamu anagwiritsa ntchito mutu wabodza uwu kwa chifukwa cha chikumbumtima chake. Chifukwa kwenikweni iye ankafuna ndalama zimenezo. Iye ankafuna ulemu umenewo. Iye ankafuna zimenezo. Iye ankafuna ntchito imeneyo. Iye ankafuna udindo umenewo kuti adziyang'anidwa ngati dokta wakuti ndi wakuti. Kotero, iye anati, ine ndiye silanso kachiwiri. Oh, pa Balaamu mu dziko usiku uno. Maudindo olonjezedwa, kutchuka, mai, oma. Iwo amapangitsa dzanzi chikumbumtima chawo ndi zimenezo. Fukwa cha zipembedzo zawo, iwo amati, ngati iwe utachite icho, iwe uzipita panja. Ine ndikudziwa ndiwe munthu wabwino, ndipo ife timakukonda iwe. Ndipo iye ndi munthu wabwino, ife timakukonda iwe. Koma iwe, sungalalikire zimenezo. Chiphunziso chathu chimanena kuti iwe sungachite zimenezo. Dokta wakuti ndi wakuti ananena kuti izi ndi mmene izo zilili. Tsopano inu muyenera kukhulupirira izo mwa njira iyi ngati inu muti mukhale ndi ife. Tsopano ngati inu mufuna kutero, ine ndikudziwa inu munali ndi nthawi yofuna. Chabwino, ine ndiona ngati ine sindingakukwezeni inu mwina mwake kusintha machalichi. Oh, iwe Balaamu, amene iwe ukudziwa chifuniro cha Mulungu, iwe kachite icho. Mulungu sasintha malingaliro ake. Ai, china chake chimene iye akanakhoza kuchita mbalala. Choonadi, kwa chakutuma kwake. Iye anati, chabwino, ine ndiye silanso kachiwiri. Zindikirani a Balaamu omwe alipo. Kotero tsopano kumbukirani. Amene iye anabwera usiku wachiwiri, ndi wotchuka wamkulu. Anali kale ndi chikumbumtima chake chitazilala ndi chadzanzi. Mulungu anamusiya iye azipita. Tsopano Mulungu sanasinthe konse malingaliro ake, koma iye anamupatsa iye chifuniro chake chongololeza. Kazipita ndiye. Maiye anadzapeza kuti sizigwira ntchito. Mulungu ankadziwa chomwe chinali mu mtima wa Balaamu. Ngakhale iye anali mneneri, iye ankadziwa kuti iye ankadana nawo oyera ozikuputuzawo. Ndipo iye basi, iye amapita kukafuna kuti awatemberere iwo muli monse. Ndipo Mulungu analeta muuza iye kuti asakachite izo. Mabe iye anabwera kufuna kuti akachite izo kenanso. Kotero Mulungu anamusiya iye apitilire. Mulungu anati, zipita. Tsopano kumbukirani, iye sanasinthe konse malingaliro ake. Zindikirani, inali chokhumba chake kuti awatemberere iwo. Anthu amene iye anawayika kuti anali otengeka, iye ankafuna kuti awatemberere iwo. Iye ankafuna udindo, iye sankafuna kupusisidwa ndi iwo. Kotero iye anaganiza ngati iye angachite kasewero kakang'ono aka kwa mfumu, iye akwezedwa udindo. Mulungu sanasinthe konse malingaliro ake kapena mawu ake, koma iye adzakupasani inu chokhumba cha mtima wake, cha mtima wanu. Iye analonjeza zimenezo, inu mukudziwa zimenezo. Iye analonjeza kudzakupasani inu chokhumba cha mtima wanu. Ndipo mulole chokhumba chanu chikhale mawu a Mulungu, mulole chokhumba chanu chikhale chifuniro chake, osati chifuniro chanu, chifuniro chake. Ngati iye inu mukamupempha iye china chake, iye nkusakupasani inu. Munene zikomo inu Ambuye, inu mukudziwa chimene chili chabwino. Taonani ngakhale pa mfumu Hezekiya, pamene iye anatuma mneneri uja kumeneko kwa iye, Mulungu anatero ndipo anati, uyike nyumba yako mudongosolo, iwe ufa. Hezekiya anatembenuzira nkhope yake kukhoma ndipo analira molimba. Ndipo anati, Ambuye Mulungu, ine ndikukupemphani inu kuti mundiganizire ine. Ine ndayenda pamaso panu ndi mtima wangwiro. Ine ndikufuna inu mundilole ine ndikhale moyo wotalika zaka 15. Dabwino, Mulungu analankhula ndi mneneri anati, bwerera ndipo kamuuze iye kuti ndamumva iye. Ndipo kodi iye anachita chiyani? Iye anabweretsa chitonzo pa fuko lonselo. Iye anaputa mkwiyo wa Mulungu mpaka iye akanamupha iye. Izo nzona, inu mukudziwa zimenezo. Anabwerera mbuyo pa Mulungu. Izo zikanakhala zabwino kwambiri kwa fukolo, umu ndi onse, ngati iye akanapitirira ndi kukatenga chinthu choyambirira cha Mulungu kwa iye. Koma izo zinaoneka zovuta pa mneneriyo, pamene mneneri anachita kubwereranso ndi kukalankhula mawu a Mulungu kwa iye, iye atatha kale kumuuza iye, koma Mulungu anati, zitero, koma inu mukuona, izo zinabweretsa chitonzo. Kodi Balaamu anachita chiyani? Atatha kudziwa chifuniro cha Mulungu, komabe iye anakakamira. Iye anali woti akachitabe izo muli monse. Ndipo kodi izo zinachita chiyani? Zindikirani, iye sanasinthe konse malingaliro ake. Iye ankadziwa zimene zinali mu mtima mwake. Inu mukudziwa Thomas nthawi ina, iye samakhulupirira basi zimenezo. Ayi, iye anati, ayi, ine sindingakhulupirire zimenezo. Ngati ine ndingatenge dzanja langa ndi kulipisa ilo kumbali yake, kulilowetsa ilo mʼmisomali ya dzanja lake, chabwino, ndiye ine ndikhulupirira izo pamenepo. Iye anati, bwera kuno Thomas, mukuona. Tsopano, lowesa manja ako mkati uno. Tsopano, oh Thomas anati, tsopano, ndi Ambuye wanga ndi Mulungu wanga. Anati, inde, iwe waona, ndipo tsopano iwe ukukhulupirira izi. Poto yao ndi ayikulu bwanji, amene sanaonepo ndipo komabe akukhulupirira. Anthu nthawi zina samalandira mzimu woyera, kukhapokhapo iwo alankhule ndi malilime. Ine ndimakhulupirira mukulankhula mʼmalilime. Ndithudi, iye ndi Mulungu wabwino, iye adzakupasani inu chokhumba cha mtima wanu. Koma zilibe kanthu kayamwe alankhula mochuluka bwanji mʼmalilime, ndipo nkukana mawu awa. Inu mukulakwitsa muli monse. Mukuona, onani, inu simumalowa chifukwa chakuti mwalankhula malilime. Inu mumalowa chifukwa chosunga mawu onse. Umenewo ndiwo umboni wa mzimu woyera. Pamene inu mukhulupirira mawu a Mulungu. Mukuona, ine ndimakhulupirira mukulankhula malilime. Ine ndimakhulupirira kuti iwe ukhoza kufulumizitsidwa monga ine ndinanena mawu uja. Mpaka iwe kulankhula ndi lilime latsopano. Ine ndateropo mwini wanga. Ndipo ine ndikudziwa kuti ndichoonadi. Ine ndikudziwa kuti ndizoona. Koma icho sindicho chisonyezo. Iwe kuti ndiwe mwana wosankhidwa Mulungu. Mukuona, ayi ndithudi. Iye sanatero konse. Ambiri azadza kwa ine ndikuti, Ambuye, kodi ine sindinanenere ndikuchita zinthu zazikulu zonse izi mudzina lanu? Iye adzati, chokani kwa ine, inu akuchita kuseruzika. Ine sindinakudziweni inu nkomwe. Inu mumalankhula ndi malilime ndipo kenako nkukana kuti mubatizidwe mudzina la Yesu Khristu, china chake chalakwika pena pake. Inde ndithudi, chilichonse cha zinthu zimenezo, aliwonse madongosolo awo amene Mulungu anapereka, pali china chake cholakwika. Mungofufuza chikumbu mtima chanu ndipo muone chimene Baibulo linanena. Mundisonyeze ine malo ena pamene wina wake anabatizidwa mudzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Mukuona, mulibemo mmenemo. Koma inu mukuona nthawi zina chifukwa cha chikumbu mtima chanu, inu mumati chabwino, inu mumati Mulungu amanena ndi akazi za mmene ayenera kuchitira, osavala makabudula ndi zinthu. Koma inu mukudziwa, abusa anati, kotero iwo amatenga njira yophweka. Iwo amadziwa zimene Mulungu ananena za izo apa mukuona. Ndithudi Mulungu ananena choncho. Kotero iwo amafuna kuti achite izo muli monse, maona. Iwo amayesera kuti apeze chowiringula. Chabwino ine ndikuganiza ndi zabwinoko sizili mphepo simaomba koma Mulungu anati mwamuna azivala mosiyana ndi mkazi. Ngati mkazi avala chovala choyenera mwamuna chimakhala tembelero pamaso pake. Kotero sikoyenera. Inde, ndipo inu simuyenera kuchita zimenezi. Hai, mukuona? Kotero choncho, zolakwika. Koma inu mukuona, iwo amayesera kuti apeze chowiringula. Kuti Ambuye anandiuza ine kuti ndichite izi. Ine sindikunena kuti iye sanatero. Koma taonani, izo sichifuniro chake changwiro. Chiyenera kukhala chifuniro chake chongololera. Inu mudzaona chimene izo ziti zidzachite. Izo zidzaononga gulu lonsero. Izo zidzaononga msasa wonse. Zindikirani apa. Mulungu sanasinthe konse malingaliro ake, mawu ake. Koma iye ndi Mulungu wabwino. Ndipo iye azakupasani inu chokumba cha mtima wanu. Ngakhale chitakhala chotsutsana ndi chifuniro chake. Inu mukukhulupirira zimenezo. Taonani Mulungu anamuuza Mose. Iwe upite uko mmene lodzozedwa uli. Anati, pita uko ndipo ukalankhule kwa mwala uwo. Iwo wakanthidwa kale. Mose anapita kumeneko mu mkwiyo wake, anakatola ndodo ndipo anati, inu oukira, kodi ife tikupezereni inu madzi kuchokera mu thanthwe ili? Ndipo analikantha thanthwero, madzi sanatuluke. Iye analikanthanso ilo, iwo anatuluka. Izo zinali zotsutsana ndi chifuniro cha Mulungu. Izo zinaswa dongosolo lililonse mu Bible. Kristu amayenera adzakanthidwa kachiwiri. Kristu anakanthidwa kamodzi. Izo zinaswa dongosolo lonse. Ma iye anamupatsa iye chifuniro chake chongololera. Enako pambuyo pake iye anati, mwaona, ife takupezerani inu madzi. Ea, ine ndakubweretserani inu. Inu gulu la oukira. Mulungu anati, bwera kuno Mose, bwera kuno. Bwera apa mwamba pano. Iwe wakhala wantchito wokhulupirika ngati mkazi wa zidendere nzazitali. Iwe takwera, mwaona. Tayang'ana kutali uko, kuona dziko lolonjezedwalo, Ambuye. Koma iwe sukalowako. Iwe unatenga chifuniro changa chongololeza pansi kuno pa thanthwe. Iwe wadzikuza wekha, mwaona. Ndipo osati ine. Iwe unadziyeretsa wekha, iwe suna ndiyeretse ine, iwe suna sunge mawu anga apa chiyambi. Zimene ine ndinakuwuza iwe kuti uchite. Mabe madziwo anatuluka, iwe ukhoza kuyika manja pa odwala, ko iwo nkuchira. Iwe ukhoza kunenera, amuna kulankhula ndi malilime. Koma nkhaniyo ndiyakuti, usunge mawu ake apa chiyambi. Mulungu samasintha malingaliro ake mzanga. Iwe uyenera kusunga kutuma kwake, chifuniro chake. Oh, chabwino, zimenezo zinali za ophunzira. Iye samasintha. Ngati iye akanali nayebe ophunzira kutuma kwake mkomweko. Pitani inu ku dziko lonse, ndipo mukalalikire uthenga. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Izo sizinayambe zasinthapo. Iye sangathe kusintha. Tsopano inu mukhoza kunena kuti chabwino, ine ndikukuwuzani inu, siza tsiku lino. Oh, inu achibalamu. Inu mukuona, mwaona. Mulungu samasintha. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tangoyang'anani pa achibalamu lero. Oh, ine ndikudziwa mu Bible iwo amabatiza mu dzina la Yesu. Koma taonani anthu onse, ine sindikusamala zimene anthu achita. Palibe dzina lina pansi pakumwamba laperekedwa pakati pa anthu limene inu mungapulumutsidwe nalo. Palibe kukhululukidwa kwa tchimo kokha kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Chiyani? Ndinu wabwino chotani? Mumachita chiyani? Zimenezo zilibe kanthu kochita ndi izi. Ndi mawu apachiyambi a Mulungu. Inu muyenera kukhala ndi amenewo. Chabwino. Mvera mawu ake ndi zoposa nsembe. Inu mukukumbukira nthawi ija pamene Saulo anabwererako. Balaamu anali ndi mphatso ya chikhulupiriro ndipo iye akanakhoza kuyigwiritsa ntchito iyo kwa mawu angwiro apachiyambi a Mulungu. Amuna ambiri mmunda lero amphatso za machiritso. Akukhoza kuchita chinthu chomwechomwecho. Amuna ambiri kunja kuno. Anthu kumalankhula mmalilime. Anthu kumanenera. Mphatso akanakhoza kuzigwiritsa ntchito izo kwa ufumu wa Mulungu. Iwo sakuchita zimenezo. Iwo akumatenga kwa Mulungu akumawadalitsa iwo muli monse. Akumatenga chifuniro chongololeza. Koma chifukwa chakutchuka ndi zisangalatso phindu lawo agulitsa maufulu awo akubadwa monga Esau anachitira mwaona. Azigulisa kwa bungwe. Azigulisa monga Balaamu anachitira mukuona. Ochuluka kwambiri lero akuchita chinthu chomwecho. Ife tikudziwa izo nzona. Iwo akugulitsa ufulu wakubadwa awo. Akazi madzinenera nzimu oyera, mavala akabudula. Amuna akumawaloleza iwo mmaguwa. akazo dula tsitsi mmaguwa penti pa nkhope zawo atavala zovala zachipembedzo wopunthwitsa chachikulu chimene mpingo unayamba wakhalapo nacho ngati inu mukufuna kuti mudziwe mumphamvu za ndale nthawi yomwe ili mu mbado waufumu muone komwe ayuda ali muone mmene ayuda alili chifukwa iwo ndi fuko ngati inu mukufuna kuti mudziwe pamene mafuko akuima mwaona ayuda ngati inu mukufuna kuti mudziwe pamene mpingo wayima mupenye akazi mupenye makhalidwe pakati pa akazi chifukwa iye ndi choyimira cha mpingo pamene inu muona chivundi pakati pa akazi inu mukachipeza chivundicho mu mpingo mene iye wasandulika Yezebeli wa nkhope yopentedwa ndende basi chimene mpingo wafikapo mukona tsopano izo ndizoona ndipo inu mukudziwa zimenezo mukona ngati inu mutafuna kudziwa pamene mpingo uli mupenye zikhalidwe pakati pa akazi anu chifukwa iye ali mpingo ndi mkazi ngati inu mukufuna kudziwa mmene fuko lilili mupenye ayuda zindikirani monga mulungu ananena kwa balaamu iye atamva lingaliro la chindunji mawu usapiteko inde kenako iye anamuza iye iye ataona mwake mumtima mwake zimene zinali zoti achite iye anamupatsa iye chifuniro chake chongololera kotero iye anati pita ndipo inu mukhoza kuchita chinthu chomwecho ngati inu simukufuna kuyenda mu choonadi inu mukhoza kupita ndi kukakhala ndi utumiki wamphamvu ndithudi inu mukhoza koma inu mukutenga chifuniro chake chongololera inu mukupondereza mawu ake iye adzakupambanitsani inu ndithudi mmodzimodzi monga iye anachitira ndi Balaamu iye anachita bwino koma iye sakanatha kuwatemberera anthu amenewo iye sakanatha kuchita zimenezo kupukwa nthawi iliyonse iye akayamba kuti atemberere iye amadalitsa mwaona iye samatha kuchita zimenezo koma pamene iye anayamba kuchita bwino muzopindula zake iye anawaphunzitsa anthu amenewo dzera mwa Balaki kuti achite chigololo iye anabweretsa mu msasa wa Israeli ndi kuwakwatitsa iwo anati bwanji ife tonse ndi amodzi bwanji inu mukupembedza mulungu yemweyo ife tili ndi mneneri kuno ndipo inu muli ndi mneneri kumeneko ndipo ife tili ndi nsembe zofanana yehova yemweyo monga makolo athu tsopano bwanji inu nonse simukungobwera ndi kudzayanjana nafe baibulo linati musadziphatike nokha ndi osakhulupirira inu musadzimange goli ndi iwo mkomwe ngati iwo sakhulupirira iwo mutalikirane nawo iwo kuona tulukani dzipatuleni atero ambuye ndipo ine ndidzakulandirani inu mukuona musakhudze zinthu zawo zakuda izo nzoona nyasi zawo zotsutsana ndi mawu ndi zinthu monga choncho mutalikirane nazo izo musati mumvere izo ndipo apa tikupeza kuti Balaamu anatsikira kumeneko ndipo anayamba kuwaphunzitsa anthu ndipo iye anali ndi cholakwika ndipo iye anayenda mu njira ya Balaamu mmene anachitira ndi kukamuphunzitsa Balaki ndipo ana aisraeli anachita chigololo ndipo mulili unagwera fuko la aisraeli anthu ndipo zikwi za iwo anafa tsiku limodzi ndipo pamene iwo onse anali kumeneko patsogolo pa guwa la mulungu akupemphera apa panabwera mamuna wa israeli ali ndi mkazi wa chimidiyani mkazi wa chipembedzo ndipo anakalowa mu hema ndipo mwana wa mamuna wa wansembe anakalowa kumeneko ndipo anatenga nthungo ndipo anawapha awiri onsewo ndipo zimenezo zinaleletsa mkwiyo wa mulungu inu mukudziwa zimenezo ndi lemba kulondola uko mukuona koma chinachitika ndi chiyani Balaamu iye anapambana mukufowoketsa Israeli kodi iye anachita chiyani iye anafowoketsa msasa wawo mulungu anamulola iye apite ndi kukafowoketsa msasa wawo ndipo zinavundisa msasa onsewo ndipo pamene chiphunzitso china chiyamba chimene sichoonadi cha baibulo icho chimavundisa msasa onsewo wina wake amauka ndi lingaliro losiyana monga Kora ndi kuti chabwino izi izo ndi zina ndipo ine ndili ndi lingaliro la mtundu wina izo zimavundisa msasa onsewo ndipo ndi zimene zachitika ndi msasa onse wa mpingo lero izo nzoona kumaphunzitsa monga iye ankachitira kufowoketsa msasa onsewo wa Kadesh Barnea chionetsero cha mawu pamene iwo anafika ku Kadesh Barnea ndiye kufowoketsa kwa msasawo iwo anabweleranso iwo anali atapita motsatira kumbukirani iwo anali atadya chakudya cha angelo iwo amakhala ndi mawu a mulungu msiku uliwonse akukwaniritsidwa ndipo iwo amadya chakudya iwo amamwa kuchokera mu thanthwe iwo onse amatero amaona zozizwitsa iwo amamuona Mose ndipo amaona mawu ake amaona maoneleri ake chilichonse ndipo kenako pamene iwo anamvetsera kwa mphunzitsi wabodza uyu atabwera pakati pawo ndi kudzaphunzitsa zolakwika iye anafowoketsa msasawo ndipo anapambana nazo izo
Mwina mwake iye anamanga nyumba za madola milioni. Mwina mwake iye anali ndi chipembedzo cha chikulu. Mwina mwake iye anaonjezera zikwi kuchulukitsa zikwi ndi kuchita ntchito za zikulu ndi ntchito zopambana. Ndipo anali mneneri. Zimenezo ndi zabwino. Koma pamene izo sizili ndi mawu a Mulungu, iwe ndi bwino utalikirane nazo izo. Mulungu samasintha malingaliro ake, amakhala ndi mawu ake, chifukwa ndi chimene chiti chidzatulukire kumapeto. Mawu, mawu pa mawu, aliyense amene adzachotsera mawu amodzi kwa iwo, kapena kuonjezerapo mawu amodzi kwa iwo, ayenera azikhala mawu amenewo. Tsopano mveserani mwatcheru tsopano, pamene chiyeso cha mawu chinabwera, pamene iwo anapitako ndi kukaona kuti kutsutsa kunali kwakukulu, kutsutsa kwakukulu pamene iwo anayamba akuonapo, Amaleki anali. Anali kakhumi kuposa usinkhu wawo. Iwo anati, ife tikuoneka ngati ziwala. Mipanda yawo kapena mizinda yawo ili ndi chikhoma chachikulu. Mpaka iwo amakhoza kuchitapo mjaha wa galeta kuzungulira icho. Magaleta awiri mwali wiro mene iwo angapitire. Mazungulira makoma awo mwaona a mizinda yawo. Bwanji, mivi yawo ndi ayitali kwambiri. Iwo ndi atali, ndipo iwo ndi zimphona. Bwanji, ife tikuoneka ngati ziwala. Ife sitingathe kuchita izo. Ndipo amuna awiri anayima pa mawu amenewo, Kalebu ndi Yoswa anati, dikirani miniti! Anthu 2 miliyoni inu chani chete miniti chabe. Ife ndi oposa kutha kukachita zimenezi, mwaona. Ife ndi oposa kufanana nawo iwo. Kodi iwo amadalira chiyani? Mulungu anati, ine ndakupatsani inu dzikolo ndi lanu. Ndipo apo iwo anayima. Koma anthuwo anali atakwatitsidwa pakati pa zinthu zina ndi mitundu yonse yati zikhulupiriro ndi miyambo pakati pawo. Ndipo iwo anangofoka, nalobodoka, samadziwa kuti atembenukire mbali iti ndi choti achite uko mkulondola. Apo panabwera chiyeso cha mawu. Komabe, iye amakupatsani inu chilolezo choti mupange, amaloleza chifuniro chanu, chifuniro chongololera. Akudziwa kuti zimene zili mu mtima mwanu iye amazidziwa izo. Inu mukuti chabwino mbale Branham, ine ndimachita zakuti ndi zakuti, izo sizindikhudza ine. Mulungu amandidalisa ine tsiku lililonse, ine ndimayimba mu mzimu, ine ndimavina mu mzimu, ine iye amaloleza izo. Kazi pitirirani uko mkulondola. Koma inu muchita chiyani? Ine ndimavala kabudula. Ndipo ine ndimachita izi, izo sizimandivutisa ine. Ine ndikudziwa chikhulupiriro changa chili mwa Khristu, osati muzimene ine ndimavala. Ma Baibulo linati pali china chake kwa izo, mukuona. Kodi mudzachita chiyani? Inu mudzapanga chopunthwisa monga bala mwanachita. Pamaso pa akazi ena onsewo. Kodi inu mudzachita chiyani kwa atsikana anu angono? Inu mudzakhala ndi gulu la mariketa, ndiko kulondola ndende. Gulu la mayezebeli angono zipenta, mukuona. Koma Mulungu adzakupambanitsani inu. Bwanji, iye amandidalitsa ine. Ine sindikukayikira zimenezo. Iye anamudalitsa Balaamu nayenso, mukuona. Ndithu ndiye adzatero. Inu mukuyenda mu chifuniro chake chongololera, osati chifuniro chake changwiro. Mulungu samasintha malingaliro ake, kwa iye akukudalitsani inu. Iye anamudalitsa Israeli kumeneko kwa zaka 40. Kodi iwo anachita chiyani? Anakwatira akazi, analera mabanja, anapsopsona nana, anapereka zakumi zawo, anakakhala kumeneko. Ndipo Mulungu anawadalitsa iwo mu chipululu. Amawadyeza iwo ndi mana, pang'ono ndi pang'ono. Ndipo mmodzi aliyense wa iwo anaonongeka. Chifukwa iwo sana sunge chapa chiyambi chake, yongololera, chifuniro chake chapa chiyambi, mawu ake, iwo anatenga njira yake yongololera. Pitirirani, koma inu kumbukirani, pamene iwo anachoka ku Kadesh, iwo sana ende kupita patali, iwo amangozungulira zungulira mchipululu. Mene iwo akanakhoza kutulukako mu masiku awiri zitatha zimenezo, iwo akanakhala ali mu dziko lolonjezedwa, iwo anaenda zaka 40, ndipo mmodzi aliyense wa iwo anafa. Patula Yoswa ndi Kalebu. Iwo amene anakhala pa mawu apa chiyambi. O Mulungu tithandizeni ife. Mulungu samasintha chifuniro chake. Iye samasintha malingaliro ake. Iye adzakudalitsani inu. Zelidi iye anamudalitsa Balaamu. Ndipo kodi iye anakachita chiyani kumusi uko. Iye anavunditsa msasa onsewo. Mwaona. Iwe umayenera kukhala pa zomwe iye ananena. Iye sana sinthe konse dongosolo lake la pa chiyambi. Tsopano tayang'anani pa Abalaamu lero kunjako mutero inu. Mungu yang'ana pozungulira, akulemera, akulankhula mmalilime, ndithu ndi akugwiritsa ntchito mphatso za Mulungu kuti apindule. Chilichonse zedi. Koma izo zikuipitsa mpingo onse wa Mulungu ndi ziphunzitso zawo zovunda uko mkulondola.
Wina anati kwa ine, iya anati, inu mkuchita njizi, inu mkuchita njizo. Nendinati, kodi inu simu kukulu vila kurizo ndi jonadi, oh inde koma, iya anati. Inu mkuzwa chani, imene yosi nchito yanu, inu mwenye nilamu zipe mpulela wadwala, iwo ama kukulu vila inu kutindi nneneli. Wanji inu, wenzi mkwa punzisa kaza ameneo, menanga jitire, ndia muna ameneo, menanga majitire izi izo ndi zina. Ungawa punzise wanji iwo algebra, pamene iwe amalephera ngakhale kuphunzira ABC wao. Iwe ungawaphunzise bwanji iwo zinthu pamene iwo amalephera ngakhale kutenga zoyambirira zawo. Mukuona? Iwe uyenera kubwerera mbuyo ndi kukayambira pamene iwe unayambira. Kapena pamene iwe unalekezera ndi kutenga mawu onse a Mulungu. Tangoyang'anani pa izo mmunda lero. Unga Balaamu anakwatira ndi kupita naye ku mpingo wa Mulungu hule. Nakwatira hule nkupita naye ku mpingo wa Mulungu. Chomwe chonso aphunzitsa boza walero. Akuyesera kuti akuze ninu. Iwo akwatitsa lililonse la mabungwe amenewo ndi anthu awa kwa uhule la kale la chivumbulutso 17. Chiphunzitso chawo cha Balaamu chikuyendayenda lero ndi kuti ife ndofanana basi. Chonse ndife a Khristu ndi ansembe ndi mapapa ndi ena onsewo. Onse kumanyengelela ndi kumachita izi. Mulaliki anati, ngakhale ine ndikumudziwa mulaliki wa Pentecost. Onse ayiwo. Tsopano anayamba kumapereka mkate ozungulira. Zomwe zimatanthauza Ashtoreth, mulungu wa mwezi. Mkate osatupisa anati, mutseke maso anu ndipo mudye iwo. Ngati izi zipotekese chikumbumtima chanu. Mutseke maso ako. Mkate ozungulira. Kodi izo zikutanthauza chiyani? Ife timadya thupi lonyemedwa. Yesu Kristu ananyemedwa, osati mulungu wa mwezi ozungulira, Ashtoreth, amene Maria anatenga malo ake. Ndipo mkati wa Chiroma ukadali ozungulirabe kwa mulungu wa mwezi, mulungu wa mkazi, osati mulungu. Ife tili ndi mkate onyemedwa ndi thudi. Oh, kotero tsopano hule lalikulu la chivumbulutso 17. Aphunzitsa Balaamu awa ndi chiphunzitso chawo chabodza. Akukwatitsa mpingo mu nyansi za mtundu umenewo. Muone pamene izo zidzafike kuchionetsero pa nthawi yotsiriza. Muzaone kufoka kwa izo tsopano. Mabungwe 900 chakuti, lina kumakokera mbali imodzi, ndi lina kumakokera kwinako. Alibe umodzi pakati pawo, ndipo iwo akuyesesa kuti abweresepo umodzi. Zosayikidwira kumbuyo ndi mawu a Mulungu, dongosolo la pachiyambi la Mulungu. Iwo akuzitengera izo mkati mwa ndale ndi bungwe. Mulungu samasintha malingaliro ake, iye amakhala pomwepo ndi mawu ake. Iye anati, nyamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita. Izo nzona, iye amakhala ndi mawu ake apachiyambi. Oh my! Ngakhale iwo akumalingalirabe motsutsa iwo, modzi-modzi monga iwo anachitira. Ndipo basi, pali chinthu chimodzi chokha choyenera kuchita, iye sangasinthe iwo, kungokhulupirira. Kwa zonse nyamba ndi dziko lapansi zidzapita. Mawu ake sadzalephera konse. Mukuona? Inu mukuona kumene inu mukukwatitsidwako. Mukuona ndale ndi zinthu. Mene izo zikuyesetsa kuti zijoinise mpingo pamodzi mwa ndale mu mpingo. Ife sitimajoinitsidwa kwa Khristu mwa ndale. Ife timajoinitsidwa kwa mpingo wa Khristu mwa ubatizo wa Mzimu Woyera. Ndipo mmene iwe umadziwira ubatizo wa Mzimu Woyera chifukwa chakuti mzimu umenewo mwa iwe umawazindikira mawu aliwonse a Mulungu. Kuti ndiona. Izo nzona. Pakuti aliyense amene adzachotsera mawu amodzi kuchokera mwa iwo, kapena kuonjezerapo mawu amodzi kwa iwo, gawo lake lidzachotsedwa kuchokera mu buku la moyo. Mabe iye akulemera, inu mumatero. Inu simungakhulupirire izo mwakulemera. Inu simungamuweruze Mulungu ndi kulemera. Dziko limalemera, Balaamu analemera ndi izo. Koma mbale, inu muzimweruza Mulungu ndi mawu ake. Iye amasunga mawu ake, ndipo amawazindikiritsa iwo kuti ndi choonadi. Kotero kumbukirani mzanga, bola ngati inu muli moyo, inu musadzayiwale konse izi. Mulungu samasintha malingaliro ake. Mabe iye adzakudalitsani. Iye adzakulolani inu kuti mupite ndi chifuniro chake chongololera. Koma iye sangasinthe malingaliro ake, iye sangasinthe dongosolo lake, iye sangasinthe mawu ake kwa inu. Hai bwana, iwe uyenera kusintha. Iwe sungakhale ndi mawu a Mulungu kuti azigwirizana ndi zokuchitikira zako. Iwe umayenera kukhala ndi zokuchitikira zako kuti zizigwirizana ndi mawu a Mulungu. Mukuona? Umo ndi mmene inu muyenera. Inu mukuti chabwino, ndine munthu wabwino. Mulungu amachita izi, izo kapena zinazo. Koma, kodi inu mumasunga mawu ake? Oh, chabwino. Ine ndikukuwuzani inu, izo sizokhazo ayi. Chabwino. Pali china chake cholakwika pena pake. Mulungu adza inde adza kulemeretsa ninu ndithudi. Iye adza kupanga ninu zipembedzo zikulemera kwa amene sangakhale nazo izo. Iwa kuyala mahema awo machali chakulu abwino ndi chilichonse kudusa mu dzikolo. Iwo ndi olemera ndipo ndalama zikukhuthukiramo ndipo mamembala akuchokera konse konse. Kodi Baibulo silinati munapezeka mwa iye ngakhale chuma cha mdziko ndi nsomyo ya anthu ndi chilichonse chimene chinapezeka mwa hule lakale ili amene ali mayi wa chinthu chonsecho ndale ndi bungwe. Koma gulu laling'ono la Mulungu ndilo mkwatibu wake lokhazikika pa mawu amenewo. Atate wokondedwa kumwamba nthawi zonse azikusungani inu okhazikika pamenepo. Inu musadzasunthe konse ku mawu amenewo. Inu mukhoza kudalitsa, inu mukhoza. Mulungu akhoza kuchiritsa odwala anu, iye akhoza kuchiritsa mwana wanu odwala, iye akhoza kuchiritsa amuna anu, mkazi wanu, akhoza kuchiritsa amayi anu, wina wake. Inu mukhoza kulumpha mu mzimu wake ndi kuvina chokwera ndi chotsika. Kumbukirani, mvula imavumbira pa olungama ndi osalungama modzi basi. Koma pamene mbewu imeneyo ili pamenepo, iyo ndi yodzozedweratu kapena iyo ndi yosadzozedweratu. Ndipo ngati iyo ndi yodzozedweratu, iyo ikoza. Ngati iyo ili tirigu, iyo yenera kubereka tirigu. Ngati iyo ili mawu a Mulungu, iyo yenera kubereka mawu a Mulungu. Ngati iyo sili chabwino, ndiye sindiyo mukuona. Inu mukumvetsa zimenezo tsopano. Ambuye akudalitseni inu. Apa ine ndinakuwuzani inu kuti ndilekeza pa 9 koloko. Ndipo ndiye apa maminiti 20 kuti kwane 10. Ambiri anthu inu mukupita kutali. Ine ndimakukondani inu. Ndipo chifukwa chimene ine ndimakusungani inu monga chonchi. Si chifukwa chakuti ine ndikufuna ndikhale wankhanza kwa inu. Ma ine ndimakukondani inu. Ndipo zimene ine ndimadziwa. Ine sindimakubisirani kanthu. Ine ndimakuwuzani inu choonadi. Uko mu misonkhano kumene ine ndimapita, inu simudzandimvapo ine ndikulalikira mauthenga awa. Ayi, ine ndinakulonjezani inu kuti ndizibwera ku kachisi kuno. Kumwe kuno ndi kumene ine ndimalalikira mauthenga anga. Ine ndili nawo atatu kapena anayi ena apa amene Ambuye wandipatsa ine. Ine ndili ndi malemba pa izo zimene ine sindingayerekeze kuti ndikazilalikire izo kulikonse koma konkuno. Uno ndi kumene mawu a Mulungu amayamba kuchokerako, ndipo mpaka Mulungu atasintha izo, ine ndizikhala komwe kuno, ndi kumazitulutsira izo komwe kuno. Izo nzona. Kutali uko mu misonkhano, ine ndimapempherera odwala ndi chilichonse monga choncho. Ndipo kumbaliko, ndimanena zinthu mozungulira kuti nkhosa zimve iwo. Izo zimadziwa zomwe zikukambidwa. Kunena kwina, iyo imangokhala nyambo pambedza. Inimukona. Ine ndimaonetsa zizindikiroza zakuyesera kuonetsa kuti Mulungu amadziwa mukuzindikira za mumtima. Ndipo amadziwa mitima ya anthu ndipo amachita zinthu izi. Imeneyo ndi mphatso ya mlaliki. Kukango wako ndoweza anthuwo. Mtu yamba inu mkudziwa, tepi imagwera munyumba yao. Amene alinayo iyo, ndiye, ngati iye alinkosa, iye amabwera alimodzi nao iyo. Ngati iye alimbuzi, iye amaikankhira tepi yopanja. Inu mukuona ndiko, ndi inu aponso, kulondola Ben. Zimenezo, uko kulondola ndende. Ben wakhalapo nacho, chomuchitikira china, kulondola, chabwino. Uko kulondola. Kodi sindinu okondwa kuti ndinu wake. Kodi sindinu okondwa. Ife tinkakonda kuimba nyimbo ya ing'ono ya chipentekoste kale kale yakuti ndine okondwa kuti Ambuye wanditulutsa. Ndine okondwa kuti Ambuye wanditulutsa. Pakadapanda Yesu bwezi ine ndili kuti ndine okondwa kuti Ambuye wanditulutsa. Oh, ndakala okondwa chinditulutsireni Ambuye. Ndakala okondwa chinditulutsireni Ambuye. Pakadapanda Yesu bwenzi ine ndili kuti ndine okondwa chinditulutsireni Ambuye. Ndakala ndikufula chinditulutsireni Ambuye. Ndakala ndikufula chinditulutsireni Ambuye. Pakadapanda Yesu bwenzi ine ndili kuti ndine okondwa kuti Ambuye wanditulutsa. Ulemelero, kodi sindinu okondwa, kodi sindinu okondwa, tiye ntiimbe imeneyo. Kodi sindinu okondwa, kuti Ambuye wakutulutsani. Kodi sindinu okondwa, kuti Ambuye wakutulutsani. Pakadapanda Yesu, obwenzi nendiri kuti, ndine okondwa, kuti Ambuye wanditulutsa. Chabwino ndakala ndikuimba chinditulutsireni Ambuye. ndakala ndi kuimba chinditulutsire ni Ambuye pakadapanda Yesu obwezi nendiri kuti ndine okondwa kuti Ambuye wanditulutsa. Kodi inu simukukondwera nazo izo? Ndiye ife tiyenda mukuwala. Inu mukuidziwa nyimbo imeneyo? Tiyenda mukuwala, kuwala kokongola, kochokera komwe mame achifundwa mawala. Kuwale ponsepo usana ndi usiku. O Yesu, kuwala kwa dziko. Kodi inu simukikonda iyo? Tiye ntiimbe iyo kachiwiri. Tiyenda mkuwala, kuwala kokongola, kochokera komwe mame achifundwa mawala. Uwale ponsepo usana ndi usiku. O Yesu, kuwala kwa dziko. Zuwa latuluka. O elanonse lalikirani kuwala. Yesu, kuwala kwa dziko. Chona dindi chifundo mudzina lake. Yesu kuwala kwa. Sopa ntia ntikweze manjatu pamene ife tikuimba iyo. Oh ife tienda mukuwala. Kuwala kokongola. Kochokera komwe mame achifundwa mawala. Uwale ponsepo usana ndi usiku. Yesu kuwala kwa dziko.
Shake one another's hand.
Birana ni chanza wina ndi mzake. Kochokera komwe mame achifundwa mawala. Kodi sindinokondwa kuti ndinu ana akuwala. Mwana wa mamuna wa uka. Ponsepo masana ndi usiku.
Little children love one another.
Ana inu muzikondana wina ndi mzake. Tienda mukuwala. Ndikoko kuonetseredwa kwa mawu ake. Kochokera komwe mame achifundwa mawala. Kungoti wali ponsepo usana ndi usiku. Ndi Yesu kuwala kwa dziko. Inu mukukhulupirira izo? Tikuguba wakuziyo. Wokongola, wokongola zi. Yon tiku guba kumkakuziyo. Zinda wokongola wa mulungu. Tiku guba wakuziyo. Asiyeni ao akane kuimba, osanziwa mulungu watu. Koma ana amfumu ya kumwamba, ndipo koma na amfumu ya kumwamba. Akambe zimwe mweza wokutali. Akambe zimwe mweza kutali. Pakuti tikuguba. Ulemelelo. Wokongola, wokongola zi.
Zion tiguba wakuziyo nzinda wokomola wa mulungu oti kuguba wakuziyo okongola zi Yon tiku guba chokwela kuzion zinda okongola wa mulungu.
Tengani mpango wanu, tulutsani mipango yanu. Mini tijabe, tienti mupatsa ambuye chopeleka chokupiza. Ijo sintolo, maiwa natenga kuchokera mtupira Paulo mipango ndi zinthu mwaona.
Oh, tikuguba wakuziyo. Oh, kongola, oh, kongola zi. Yon tikuguba chokwela kuziyo. Nzinda wo kongola wa mulungu. Oh, tikuguba wakuziyo. O Kongola zi Yon tiku guba chokwela kuzi Yon zinda o Kongola wa mulungu
Amen. Oh, kodi izo sisi kupangitsa nini kumverera bwino Ine ndikukhoza kuwalingalira oyera akale aja kumbuyo uko asanapite kumabwalo achiroma kumeneko akuyamba kuyenda chokwera phiriro inu mukudziwa pamwamba pa mtunda uja akupita kukalowa mkhola la mikango akuti
oh tikuguba wakuziyo wokongola wokongola ziyo tikuguba chokwera kuziyo nzinda wokongola wa mulungu Minda ya zokolola ya kuziyo Zoko mazo padu yika chiki Tisana fike kumpando wa mwamba mwamba Tisana fike pampando wa mwamba mwamba Kapena kuyenda miseo ya golide Kapena kuyenda miseo ya golide Tikuguba wakuziyo okongola zi Yon tikuguba chokwela kuziyo Nzinda okongola wa mulungu
Muzibweleza monditsatira ine Ambuye mulungu ine ndikuzilonjeza ndeka mwatsopano kwa inu Mundiyeletse ine kukusalungama konse Mundiyeletse ine kukaikira konse mumawu anu Mundilole ine kuyambira pa Easter ino Kale cholengedwa chatsopano ma Kristu Yesu Mundilole ine ndizikumbukira mumtima mwanga mawu anu Lole iwa kale nyali kumapazi yanga Yomwe izika unikira panjira yanga Yambira lelo mpakana Ine ndizakutsatira ninu Jina la Yesu Amen
Tikuguba wakuziyo Okongola okongola zi Yon tikuguba chokwela wakuziyo Nzinda okongola wa mulungu
Kodi zimenezo sisi kukupangitsani inu kumverera bwino Ife tazilonjeza tokha katsopano Udziwa kuti mitima mwathu Ife tafulumizitsidwa kwa kufa Tapangidwa kukhala amoyo Kodi zimenezo sisi kukupangitsani inu kumverera bwino My oh my Ine ndimakukondani inu ndi chikondi chosafa Tamvetserani kondanani wina ndi mzake Pakuti inu simungamude mbale wanu Amene inu mukumuona ndi kunena kuti Mukumukonda mulungu Amene inu Simuna muone ipo.
Mukuona. Kotero muzikondana wina ndi mzake. Ye inu mukamatumikirana wina ndi mzake, inu mukutumikira Mulungu. Mkulondola uko, amene inu muchitira kwa ochepawa, amene ali ndi mphamvu yofulumizitsa mwa iwo, inu mwachitiranso izo kwa ine. Ndiliti pamene ife tinakuonani inu mutasowa, ndiliti pamene ife tinakuenderani inu mundende, ndiliti pamene ife tinachita zinthu izi. Zomwe inu munawachitira iwo, inu munachitiranso izo kwa ine. Kodi izo sizodabwitsa? Ine ndi mkonda iye, si choncho inu. Oh, pali nyimbo imodzi ina, imene ife tiyenera kuimba. Ngati inu muli ndi miniti imodzi ina. Oh, chabwino, ife tingotenga izo. Chabwino, chabwino, bwana. Oh, tenga dzina la Yesu nawe. Inu musayiwale zimenezo anzanga. Tentonse tiimbe iyo tsopano, modzi aliense, modzi tsopano. Basi ndi mtima umodzi, tizengere izo kwa iye. Tieni, ndi zonse zomwe tili nazo mwa ife. Tenga dzina la Yesu, mwana wosaukawe. Lidza kusangalatsa ndi kukutonthoza iwe. Pita nalo kuli konseko. Zina lofunika ondilo koma. Chiembe kezo japazi kondi chimwe mwecha kumamba. Zina lofunika ondilo koma. Chiembe kezo japazi kondi chimwe mwecha kumamba. Kumbukira nitsopano, ndipe mpelela ine pamene mpepo zote nta za chisautso zikuomba, pamene adierekezi mbali zonse akopyeza. Ine ndisiza kumbukira kuti mukundipe mpelela ine usiku kapena usana. Ine ndiza kala ndikukupe mpelela inu. Muzima ndi mbusa wanu abwino mbale Neville, ndiwo mutandizira mbale Caps. Muziwa mvira iwo, iwo waza kupunzisa ninu mau amoyo. Ine ndi kukhulupirira zimenezo, ngati ine ndikanati sindimakhulupirira zimenezo. Ine ndithu ndisibwenzilira wayika iwo pano. Ine ndithu ndisindikanatero. Ine ndi kukhulupirira kuti iwo amakhulupirira uthenga. Ndipo iwo amakhala nawo iwo mwakukhoza kwa kudziwa kwawo. Ndipo ine ndili ndi chikhulupiriro mwa amuna awiri onsewo. Muzikakhala nawo iwo. Abale ena wapo zungulira komwe iwo ali ndi msonkhano wawo. Amene anaima pano usiku uno, ngati inu muli koyandikana nawo kwawo. Mukaime nawo iwo. Inu mwamva zomwe iwo anadzera kuno usiku uno. Tenga dzina la Yesu, monga chishango kumsampha uli onse. Tamvetserani izi. Amene maesero asonkhana pokuzingani. Ingopumani dzina loyera lomupemphero. Zina lo funika, ondi lo koma, chiembe kezo. Kokondedwa Mulungu, achilitse anthu awa. Ine ndikukupemphani inu Atate mu dzina la Yesu, perekaniza Mbuye ine ndikupemphera. Ondi lo koma, chiembe kezo chapadzi kondi chimwemwe chakumwamba. Pakati dzakomane, pakati dzakomane, pakati dzakomane, pamapazi ya Yesu. Pakati dzakomane, pakati dzakomane. Mulungu akhale nanu pakati dzakomane. So tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano. Oh Mulungu, mukhale nafe, mutithandize ife Ambuye. Tidzakomane pamapazi a Yesu. Pakati dzakomane, pakati dzakomane, pakati dzakomane. Mulungu akhale nanu pakati dzakomane. Imenero ndi tudi ndilo pemphero langa mpaka tidzakomanenso Mulungu akudalitseni ndipo tsopano ine ndimupempha mbale wathu Neville wofunika ngati iye angabalalitse wosonkhana abwinowa Mulungu amakukondani inu mmodzi aliyense ndine wothokoza kwambiri kuti ndili ndi anthu ngati inu nonse uthenga wanga ukanakhala chiyani ngati ndikanakhala wopanda aliyense woukhulupirira iwo ndipo pali anthu pano inu mungaufere iwo uthenga uwu umene ife tili nawo Mulungu akuthandizeni inu mmodzi aliyense mapemphero anga ali ndi inu madalitso anga amapita ndi mmodzi aliyense wa inu musakayiwale kuti ndinu gawo muchiukitsiro chimenecho mphamvu yofulumizitsa tsopano ili mwa inu zonse zakhazikika ndinu mwana wa Mulungu tiyeni tiweramitse mitu yathu kufikira mʼbale Neville atatibalalitsa ndipo Mulungu akudalitseni inu.